Our gracious heavenly Father, we are
Baba wethu wasezulwini nomusa ngempela singabantu abanenhlanhla kulobu busuku ukuthi singabuke ebusweni bakho futhi sibize wena ngobaba wethu. Sazi lokhu ukuthi sedlulile kufeni sangena kuphileni ngoba sikholwe endedeneni ezwelo yodwa futhi ngokuhlupheka kwakhe nokufa futhi yebo ivuka futhi ukuba iphile kuze kube phakade. Sinokuphila kuphakade ngalokhu ukukholwa kuyo. Futhi kunezinto eziningi ezimpilweni zethu ezingalungile nje, singabantu abahamba ebumnyameni kulelizwe ngalokho nje ukukhanya esingakuthola okuvela ezulwini. Sihamba ezweni elimnyama, sihamba ekukhanyeni njengoba ukukhanya kubaneka ezindleleni zethu. Futhi siyakhuleka Baba wasezulwini ukuthi ukukhanya kukaNkulunkulu kuzokhanya kakhulu ezindleleni zethu ukuze sizokwazi ukuba ukukhanya kukhanyayo kwabanye ukuze babone ivangeli likhazimulayo lenkosi Jesu futhi bangene kule nhlanganyelo enkulu. Siphe khona Nkosi. Sithethelele izono zethu eziningi neziphambeko, izono zethu zokweqa futhi noma yini esiyenzile noma esiyishilo ebingalungile, sicela wena ngokuzithoba Baba wethu ukuba usithethelele. Futhi sicela ukuthi umoya wakho ongcwele uzoze kulobu busuku ngamandla amakhulu uthululelwe phezu kwalezi zethameli futhi uzohlangabezana nazo zonke izimo esizidingayo kulobu busuku. Futhi kwangathi singabuyela emakhaya ethu kulobu busuku sijabule, sithokoza, sidumisa wena ngokuba siyakucela egameni lenkosi uJesu umsindisi wethu. Amen. Ningahlala phansi. Kuyinhlanhla ukubuyela lapha ehole elikhulu futhi kulobu busuku. Ngibe nesikhathi simnandi kakhulu ekudleni kwasekuseni kwabefundisi kulokhu kusa. Inhlanganyelo enkulu inkosi yesinike yona futhi besiyibheke ngabomvu inkonzo yakusasa. Ngikholwa ukuthi kuntambama akunjalo yini mfowethu na? Ligamenxe lesibili kusasa ntambama. Futhi kusasa ntambama ngicabange ukuthi kuyisonto kuyoba yisikhathi esihle sokukhulekela abagulayo. Futhi kusasa ntambama mhlawumbe kungaba khona abanye abantu abazobe bengekho emsebenzini futhi bebengangenisa abathandekayo babo. Futhi mhlawumbe ithuba kuphela abebeyoba nalo lokuza liyoba sesenkonzweni yantambama. Ngakho abafana bazobe benikezela ngamakhadi omkhuleko cishe ligamenxe lokuqala ngaleyo nkathi noma ikota kuze kube lesibili. Uma ufuna ikhadi lomkhuleko woza futhi wemukele ikhadi lakho lomkhuleko cishe ikota kuze kube lesibili. Ngiyacabanga noma yini ungakwenzi kamuva kakhulu wena ufuna ikhadi lomkhuleko woza. Futhi khona-ke lokho ngeke kuphazamise kuzo zonke ezinye izinkonzo. Futhi khona-ke singaqala impela ligamenxe lesibili. Isizathu sokuba senze lokhu ukuthi akuphazamise nanoma yimuphi wemihlangano, izinkonzo nomaphi kwekindawo. Kungahle kube khona ukuthi kukhona ezinye izihambi lapha nginabanye abangane esakhiweni ndawo olapha. Ngiyazi basemhlanganweni umfowethu Fred Sutman nabaningi babangane bami abavele eCanada. Futhi ngiyezwa ukuthi mfowethu Norman ulapha ndawo ovela ezansi Phoenix eArizona nakanjalo noma eTucson eArizona. Futhi kukhona amabandla amahle lapha. Futhi nikhethe ebandlaleni lokuzikhethela ndawo niye ezinkonzweni kusasa. Impela nizoba nokwemukelwa okukhulu. Futhi ngizoncoma laba bazalwane be-Full Gospel okuxhasa lo mhlangano. La madoda akholelwa kulolu hlobo lwevangeli, kungenjalo abengeke abe nami lapha. Futhi ngakho siyabancoma kini futhi niye kubo nibezwe bayonenzela okuhle. Futhi manje khona-ke kusasa kungakadluli kota lesibili bafana bazobe benikezela ngamakhadi omkhuleko, bese kuthi-ke sizobumba umugqa omkhuleko masinyane emva komlayezo futhi sikhulekele abagulayo. Futhi futhi bangaki ojabulela umhlangano na olokho nje kuhle? Bangaki owayengakaze abe komunye wemihlangano ngaphambilini na? Ake sibone izandla zenu. Ongakaze abe komunye wemihlangano oyi ingxenye yezethameli, ongakaze ube kowodwa ngaphambilini, awu sethemba ukuthi nizobuya futhi nibe nathi. Thina nje sikhuluma kulokho kusa esinye sezikhathi ezimangalisayo kakhulu zenhlanganyelo esibe nazo kulokhu ukusa ngasetafuleni lesidlo sasekuseni nalaba befundisi namakhosikazi abo. nabangani abavela edolobheni nangakhona isikhathi esihle kakhulu ngiyayithanda nje inhlanganyelo ngithanda nje leso sikhathi esimangalisayo futhi manje lonke ivikelizayo njalo kusikhange sikhathi sifanayo ligamenxe lisikhombisa silindele wonke ongakwazi lethani abathandekayo benu futhi liphume ngizozama ukuba ngingabi late kakhulu ngeke nje simemezele lutho ngoba ngikholwa ngayo yonke inhliziyo yami ekuholweni ngomoya ongcwele noma yini athi yenze siyayenza nje singazi nakanye kokunye ukuthi sizokwenzani ngike ngayo emsamo esikhathi esiningi ngicabanga awu ngizoqala indikimba ngithola enye indaba ngizoqala isambulweni futhi ngigcine kuGenesis noma ngapha nangapha noma ikuphi nje lapho engizwa khona umoyo uhola
I believe that sons and daughters ngikholwa
ukuthi amadodana namadodakazi kaNkulunkulu aholwa ngumoya kaNkulunkulu niyabo aholwa ngokomoya futhi oh bengingathanda kanjani ukubona imvuselelo enkulu ikubuka kulesi sigodi sincane lapha uyi nje makube inkazimulo kaNkulunkulu lapha ukuthi abanyathelisi ne-television nabanye abakwazanga ukuthula Kedela uNkulunkulu nje athole ukuhamba phakathi kwabantu bakhe makuthi umuntu ngamunye lapha kulobo busuku bavele nje bazivalele phakathi loNkulunkulu wonke umuntu ngalapha uzokwazi ngakho masinyane impela impela ungeke kufana nje nokuza ukucima umlilo usuke endlini emoyeni omkhulu nje u ungeke wawuvimba lapho umoya kaNkulunkulu uqala ukubhula lo mlilo ukhona kwenzekayo ngihambe umhlaba wonke futhi ngibone zonke izinhlobo zabantu futhi abanye babo abazi ngisho lokuthi isiphi isandla sokudla noma sokunxele ngibone abantu abebengazi ngisho ukuthi isiphi isandla sokudla nesokunxele futhi nokho abakaze bezwe izwi lenkosi uJesu kuzo zonke izimpilo zabo futhi nokho lapho bemukela umoya ongcwele benza nje impela njengoba wenza lapho utholile bengazi ngisho isandla sokudla nesokunxele kodwa lapho bethola umoya ongcwele benza into efanayo oyenzayo futhi baziphathe ngendlela efanayo nje Lakho kuyisibusiso somhlaba wonke sabo bonke abantu noma ngabe bangamaJuda eKatolika noma bakaMahomet uBuddha isiki Jane kumbe noma bangahle babe yini ba kungokwalowo othandayo ngisho lokho ukuthi ukusondelana ndawonye isiki neJane lokho izinkolo ezimbili ezehlukene zasendiya amasiki awuhlobo luphatha inkemba engcwele ezinweleni zawo namaJane umfanekiso okholelwa ekuzalweni kabusha ukuthi bakolobha isitaladi lapho beyakhona uma benyethela intuthwane encane noma isinambuzane kungahle kube ngezingezi ezihlobo zabo esibuyele emuva futhi ngabungazwa ngenye intambama ngekathi ngiye eBombay lapho ngikholwa ukuthi mina ngomusa kaNkulunkulu ngashumayela ezethemelini ezinkulu kunazo zonke abantu abalinganiselwa ezinkulungwaneni ezingamakhulu amahlanu ngesikhathi esisodwa futhi ngabungazwa ngaleyo ntambama yizinkolo eziyishumi nesikhombisa ezihlukene futhi zonke zaphika uJesu Kristu lokho yi izinkolo eziyishumi nesikhombisa ezihlukene cishe eziyisishiyagalombili noma eziyishumi zazo zakhuluma kodwa wonke umuntu wayesho ukuthi ubuKristu babubuncane kanjani nokuthi babububi kanjani nokuthi babuphawulwe kanjani futhi ngezwe sengathi ngangiyoba imbuka kuKristu ukuba ngangithulile ngakho angizange ngithule futhi ngakho ngalobo busuku ngekathi bekhuluma lapho futhi nakho kumi izikhulu zasendiya emicamelweni yazo nawo wonke amadoda angcwele namadoda angcwele nezinhlobo ezehlukene Kodake ngikathi umoya ongcwele ukuqala kunyakaza ngibona indoda eyimpumputhe imi lapho futhi akukaze kube ngayitshela ngathi ubuphuputheke ngempela yonke impilo yakho ngoba ungumkhonzi welanga ubheke ilanga namehlo akho ayavaleka bacabanga ukuthi bazoyezulwini kodwa leyo yinhlawulo yabo abafanele bayikhokhe ukhuluma ngomthetho ngokwedlulele futhi bafanele bakhokhe lelo nani ngokubheka ilanga baze baphuphutheke wamtshela ukuthi wayeyisinxibi wayenonkosikazi nabantwana ababili oyedwa umfana enesishiyagalolunye omunye eneshumi nanye konke lokho kwakuyiqiniso igama lakhe angikwazanga ngisho nokulikhuluma ngadingeka ngipelishe amagama khona impela nje indlela umoya ongcwele akunikeza ngayo njengoba enza nje lapha ebusuku kanjalo njalo uhlala njalo eqinisile ngokuphelele akalokothi abe nephutha angeke abe nephutha futhi abe nguNkulunkulu kufanele kube ngokuqinisile ngakho ngaso sonke isikhathi futhi ngakho bebecabanga ukuthi kwakunjalo mhlambe ubunga kubamba kuvele ezithemelini futhi ngiyakwenza lokho izikhathi eziningi bacabanga ukuthi ngokufunda umcabango futhi nokho bazothi mayibongwe inkosi kodwa nokho abakukholwa ngempela lokho enhliziyweni yabo nebo nembeza wakho ongaphakathi ukukhuluma kakhulu kunoma wenza umlomo wakho yabo ngaleso sikhathi ngokuzwa kwakho okuncane ngaphakathi okucabanga ngempela yilokho umoya ongcwele akubambayo futhi akwembule bese kuthi ke ngenkathi iyakukholwa lokho na uJesu wabuka ezethamele futhi wayibona imicabango yazo kunjalo kulungile ngakho manje ke ba lendoda imi lapho impumputhe yamehlo ayo emhlophe njengeyembe lami ngabheke emuva ngathi kusobala konke lokho kuyiqiniso njengoba indoda ifakaza kodwa ngathi akukho engingakwenza ukuyisiza kuphela ukuyikhulekela ngaphenduka ngabuka futhi nanso ngiyibone imi njengesithunzi ngaphezu kwalapho yayimi khona lapha embonweni lapho yayiqalaza ihleka iphakamise izandla zayo uyi akukho okuzokumisa khona ke idevela akakwazanga ukukhipha amademoni enele esogweni ukukumisa uNkulunkulu usevele ukukhombisile kungu isho kanje inkosi khona ke akukho lutho akukho okungakumisa khona ke unezethamele ezandleni zakho uyabo uyazi ukuthi ukhuluma ngani bengingeke ngilokothe ukukusho ukuba bengingazi ukuthi bengithini futhi ngangiwubonile umbono ngangazi ukuthi inkosi yayizomphulukisa ngaseke inkosi yanginika umsamo ngalonkathi ngathi ngejuke kakhulu impela kule ntambama ngekathi ngisezansi ethempelini lamajeni futhi ngekathi izinkolo ezishumi nesikhombisa ezehlukene zangitshela zazibuthene lapho futhi ukulungiselela lomhlangano ozayo futhi zangitshela ukuthi ubuKristu babuncane kanjani nokuthi sasinomuntu okhonzwa kanjani futhi sasikhonza umuntu futhi kwakungenjalo futhi ngathi okwaMohammed lapha wathi babenenkolo enkulu kunazo zonke futhi kwakungekho lutho ezweni olukhulu njengoba inkolo yabo yayinjalo baqala ngaphambi kukaGenesis wethu noma kanjalo njalo futhi ngathi zonke lezi zinto futhi ngathi ngicabanga ukuthi yangazi ukuthi nicabangani ngicabanga ukuthi kungukufunda umcabango futhi ngathi noma obani obengakwazi ngempela ukufunda umcabango uyazi ukuthi lokho kwehlukile ukufunda umcabango kuyinto etheze usho nje lokho kushiwo ngabanye bafo ngaze ngathi awu lokho iphutha kuyozembula kanjani izono nezinto ezifihliwe zethe ziyona yabo abantu nje badonsa isiphetho futhi basibeke lapho futhi baqhubeke yilokho kuphela abakwaziyo ngakho ngathi kodwa bekuyokwazi kanjani ukwembula izinto ezifihliwe enhliziyweni yabo abangacabanganga ngakho iminyaka esiyadlula na noma ubani ubeyokwazi ukuthi lokho bekungahlangene ngalothi nokufunda umcabango kodwa ngathi nakho kumi indoda futhi ingumkhonzi welanga ngathi beningenzani manje na ukuba benimi lapha ninaba kaMohammed beniyomtshela ukuthi ubeliphutha wakhonza ukudeliweyo esikhundleni somdali abaka Mohammed bangabantwana baka Ishmael siyazi ukuthi bakholelwa kuNkulunkulu ofanayo esimkholwayo kodwa bakholwa ukuthi uMohammed wayengumprofeti wakhe sikholwa ukuthi munye uNkulunkulu oqinisiwe nophilayo noJesu indodana yakhe uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu abakholwa umpristi kaMohammed wathi kimi wathi makube kude uNkulunkulu kuba ake abene indodana umoya unendodana niyabona ukuthi kuba mnyama kanjani kubona ngakho manje ke ngathi nakho kumindoda manje uma lokho kungukufunda umcabango angazi lutho ngakho uma lena kuyisayense ephathelene nengqondo anginayo imfundo yebanga lesikhombisa ngakho nina bafo one PhD yelo nani bantu enikuqondayo ukufunda umcabango nani madoda eningamadoda angcwele nina bakaMohammed nani masikhe namajeni nani nonke namhlanje eliphosele inselelo ubuKristu ngiliphosele inselelo egameni leNkosi uJesu Kristu ukuba nize ninikeze indoda kubone kwayo uma inkolo yenu inkulu kangako ngathi impela uma kukhona umunye uzofanele abe ngoqinisile futhi omunye ufanele abe ngoniphutha kunjalo ningesabi neze kubeka ubuKristu kwelamanqamo uNkulunkulu ngokoqobo noma akasuye uNkulunkulu yinye kuphela inkolo iqiniso futhi leyo ubuKristu manje ungeke uyidlale ufanele wazi ukuthi ukhuluma ngani futhi ufanele wazi ukuthi uNkulunkulu ukutshele ukuba ukwenze kungenjalo kusoze kwasebenza yabo futhi ngangingeke ngikushe lokho ngeze ukuba ngangingawubonanga umbono ukuthi kwakuzokwenzeka njengoba nje ngimbona ngehlo lengqondo uEliya entabeni kaMeli wayengeke neze abahlekela abo baprofeti nabapresti kanjalo njalo ngaphandle uma bengaba wathi inkosi ngenze konke lokho ngokuyala kwakho inkosi yemkhombisile ukuthi akwenzeni Jesu wathi angenzi lutho aze ubaba ngibonise kuqala ngakho ngangiyibonile lapho ukuthi le ndoda yayizokwemukela ukubona kwayo ngathi bungenzani na ubungenzani na wathi uzokhonza uNkulunkulu ombuyisele ukubona kwakhe ngathi manje ninaba kaMohammed beniyomtshela ukuthi wayenephutha nani bobhuda beniyotshela bakaMohammed ukuthi ube nephutha ubungenzani na Ubungashintsha kuphela indlela yakhe yokucabanga ngathi science ephathelene nengqondo ngathi sinento efanayo eMelika wonke amaBaptist afuna ukwenza wonke amaMethodist abe amaBaptist neMethodist efuna ukwenza wonke amaPentecostal abe yiMethodist namaPentecostal afuna ukwenza wonke abe yiPentecostal kuyini na kungokushintsha indlela yokucabanga yonke iscience ephathelene nengqondo ngathi kodwa sino uNkulunkulu yedwa esimkhonzayo izindlela nje ezehlukene zokukhonza ngathi ngempela wangempela uJehova uNkulunkulu weqiniso owenza umuntu futhi ngithi yayinephutha yakhonza ukudaliwe esikhundleni somdali lelo yiqiniso kodwa manje uma inephutha futhi ifuna ukwenziwa kahle futhi ibuyele kumdali wangempela umdali wangempela makayibuyisele kubona kwayo ukuze ibe yinzuzo kuye ngathi manje ngiliphosela inselelo nonke ukuba nize emsamo futhi ninike ukubona kwayo Ngokuthule kakhulu kunoma kunjalo phakathi lapha manje ngaphezulu kwabantu abayizinkulungwane ezingamakhulu amahlanu awuzange uze babe enqobelene nje futhi njengoba wawungabona olulodwa olukhulu uquqaba lwabantu abantsundu ngathi kungani uthule kangaka na kule ntambama ubusho ukuthi ubuKristu babubuncane kanjani ukuthi babungenamandla kanjani nokuthi babuhlakazeke kanjani konke ezinhlanganweni ezihlukene ngathi manje waza ake sibone ukuthi inkolo yakho ingamenzela ini futhi akukho umuntu wathi vu futhi ngathi ekusobala awukwenzi ngoba awukwazi ngathi manje nina baka Muhammad yebo kukhona bonke abapriesti baka Muhammad nabo bonke ngathi wonke umuntu uthule ngase ngithi iphansi livulekile woza wenyuke ngqo futhi uyinike ukubona kwayo futhi uma uzokwenza ngizokholwa kuNkulunkulu nimkhonzayo ngathi ngoba ningeke lekwenza nami ngeke kodwa uNkulunkulu wasezulwini wavusa indodana yakhe uJesu Kristu uthumele umoya wakhe nomoya wakhe usebenza ngebandla lakhe kwembula izimfihlo zenhliziyo nokwenza okwangempela ukusho kwesiprofethi ukuthi ukufika kwakhe kuseduze lapho konke kungalungile kuyolungiswa yona inkosi uJesu ingikhombisa umbono ukuthi le ndoda izokwemukela ukubona kwayo uma ingakwemukeli ukubona kwayo ngikumprofethi wamanga futhi ngifanele ngixoshwe ndiya kodwa uma yemukela ukubona kwayo uyakukweleta uNkulunkulu ukunikela impilo yakho kuJesu Kristu ngoba nango umpristi wenu nabo bonke abapristi benu bakabhuda naba Prestige beni baka Muhammad nabo bonke abanye abapristi bakho behlezi nje bathule futhi bayesaba ukukubamba ngathi ngakho ke bengiyofana kodwa inkosi ikhombisa umbono ukuthi izokwemukela kubona kwayo manje uNkulunkulu onguNkulunkulu wangempela makakhulume bayisondeza indoda abawuhumusha umkhuleko ngathi inkosi uNkulunkulu uNkulunkulu nje kakhulu namuhla njengoba wawulokhu nguye futhi ukhombisile lombono ukuthi indoda iyokwemukela kubona kwayo manje indoda mayemukela ukubona kwayo egameni lenkosi Jesu kungengaphezulu kokusho lokho yaze yadazuluka futhi yangidumela yakhethima yenyuka imeyetelopa yehlezi lapho yangidumela abantu baqala ukudazuluka lowo kwakungumhlangano wokugcina engangingaba nawo eNdiya ngiba ngathi ngeke ngihambe ngani baze basosa amaphakethe ebhanji lami ngekathi amakhulu amathathu noma amane embuthweni ezama ukubahlethisa ngezinduku ba bekuchima phezukwalawo masasha bahambe ngaphansi kwawo kanjalo bezama ukuthinda bakhumule izicathulo zami ezinyaweni zami futhi ngaphezukwa amahora amabili ngangidlule sixukini ngaphakathi emotweni namasosha ezama kubashaya ibahlehlisa nezinto abantu belambile futhi bomile Kuyini na uNkulunkulu ofanayo wayehlala njalo ekhona uzohlala njalo ekhona unguye izolo lomudlana phakade ungabe sabo uKristu kodwa qiniseka ukuthi uyazi ukuthi ukhuluma ngani yabo qiniseka ukuthi uNkulunkulu uthumile uNkulunkulu ukukhombisile futhi wakutshela impela uma ekutshela ukuba wenze into ungesabi hamba uyenze ngoba uNkulunkulu uthe kwenze bangaki owayese Portland ngaleso sikhathi ngikathi uhlanyela ukuthimela umsamo ukungibulala na ngabe ukhona noma yimuphi wabo osaphila lapha na kumele usi lapha wayelapho ubengitshela namhlanje manje kulesikhathi ofanele waze kangcono ukuthi ukhuluma ngani indoda kabili iphendwe kathathu ubungako bami isangene ihlanya yangitshela yathi yayiyophula onke amathambo emzimbeni wami futhi zama ukungiphimisela ibusweni nakho konke futhi ngavele ngahlala nje ngani akukho engingakwenza nje ngime futhi ngiyibuke futhi khona lapho nje umoya wenkosi uqala ukukhuluma futhi wathi ngoba udelele umoya kaNkulunkulu uzowela izinyaweni zami kulobo busuku yathi ngizokukhombisa ukuthi izinyawo zikabani engizowela phezukwazo yafinga leyo ngqindi enkulu kanjalo kuba ngishaye angizange ngiphakamise iphimbo lami ngathi isathane iphuma kuyo yazungeza futhi yawele izinyaweni zami khona impela nje inkosi yathi iyokwenza lokho kusenda weni yakho uqobo lapha obunye umgxeki esikhathini singeside sedlule waguqulwa yilokho wabiza umbuthi wamaphoyisa futhi babesalokhu benakho erecordini Portland eOregon kunjalo awu futhi Africa izinyanga bachakathi nakho konke bama futhi baphonsela inselelo eJalimane ngangine izinyanga bachakathi ezishumi nanhlanu hlangothini ngalunye ezimile eJalimane zisho lawo magama aphakeme futhi zisika izimpaphe futhi zizama ukuphosa ilumbo futhi zadonsa iifu futhi tete wethu ngezinye izikhathi awuqondi lapha eMelika lapho yonke into imnandi khona nje awazi ukuthi hlangana nani lapho ufika lapho futhi isixuku ngaphansi kokuphiyazela kunjalo kwabantu abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu noma amashumi amane nethendele zamazama kanjalo zona zihlezi lapho ziphendula zonke lezi zinto futhi zedlule malumbweni azo ziphosa ilumbo kimi ngenxa ukuthi bengingeke ngizemukele futhi ngazitshela ukuthi zazingezika devil ngesikhathi nje simi lapho ngilungiselela kubizela altar kwami zathi zazizobiza leso siphepho futhi zakwenza umfowethu again writing ngicabanga ukuthi angahle abe lapha kulobo busuku uma ubengekho uzoba semhlanganweni olandelayo wayehlezi ngqo emsamo wathi uthini ngakho na ngathi ihlala uthule nje futhi ukhuleke ngifanele ngilinde ukubona ukuthi uthini emizuzwaneni embalwa nje ngiqala kuzwa lowo moya ongcwele oqala kunyakaza uyi umuzwa onje pho mngane lapho ubona ukuthi uNkulunkulu uzokwenzani futhi ngama ngathi baba wasezulwini nguwe owangithuma lapha ngiza ngegama lendodana yakho nalamandla amademoni adonsele lithende lelifu lapha eliza mazamisa lelithende lalenziwe nje ngama 2x4 aye kude nje njengoba sabeka cishe izinkulungwane ezingamashumi amathathu ngaphansi kwalo ngase ngithi buke nje ukuthi kwenzekani ngathi ngikhuza leso siphepho khona-ke ngokombono njengamanje egameni lenkosi uJesu futhi savele sahlukana sabuyela emuva kanje ilanga lakhanya phansi kokuthule ngempela kuso izinkulungwane ziphindweka zinkulungwane zamakhomanisi zigijima zizungeze i-altare zinikele izinhliziyo zazo enkosini uJesu Kristu intombazane encane ngangingakaze ngiyibona empilweni yayo imi phezulu lapho yemukele kubona kwayo emizuzwini embalwa nje unina wagxuma kakhulu emuva lapho waphosa isicathulo sisodwa ngapha nesinye ngale futhi wagijimela phezulu emsamo ukubamba intombazanyana yakhe yayizalwe iyimpumputhe futhi wangigaxa ngezingelo zakhe kusobala ngangingaqondi kwakuseJalimane ethi mama mama ngabe nguwe lowo mama na oh umuhle kakhulu okokuqala kuba ike ibone unina futhi oh usenguye uJehova uNkulunkulu uJesu Kristu uhlala enguye nje izolo namuhla naphakade ungesabi hlala uthule nje themba uNkulunkulu kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho qiniseka ngesinyathelo sakho bese ke uqhubekela phambili noNkulunkulu kulekani futhi nemthando uthando lungamandla amakhulu kunawo wonke akhona emhlabeni ayikho into enkulu njengothando amandla kuphela alele uthandweni sizongena kulezi zinto kamuva evikini awu kade ngikhuluma kancanyana impela bekungaba kuningi kakhulu kunicela futhi okwemizuzwana embalwa nje uma bengiyonicela ukuba nikhothamise amakhanda enu sisakhuleka ukuba inkosi isisize manje endikimbene zayo na baba uNkulunkulu ngithola ukukhuluma ngesinye isikhathi emhlabeni benijikelele ukuthi ngikubone kanjani ezimpini ezinkulu nokuthi unguNkulunkulu weimpi kanjani ngokufanayo njengoba unguNkulunkulu wothando.
You are the great almighty
wena ungomkhulu somandla owenela konke ongwena phakade uJehova phakade ngaphambi kokuba kube khona izwe ngaphambi kokuba kube khona iatom noma imolekulu wawunguNkulunkulu futhi lapho kungasekho molekuli noma ama-atom uyobusa lokho nguNkulunkulu wena kusukela phakade kuze kube phakade wena unguNkulunkulu manje ke lobo busuku sine kubonakala sengathi ngizwa enhlizweni yami ukuthi ngiyofunda ingxenye impela yemibhalo yakho futhi ngikhulekela ukuthi uzongisiza futhi uthumele umoya ongcwele futhi uhumushe izwi ukuthi lingahlela ilethe isisekelo esixazululiwe sikaNkulunkulu phakade futhi phezu kwezisekelo zokumemukela ukuze sizilungiselele ngokwethu indawo yomhlangano omkhulu ukuthi sibheke ukwephula lapha ukuthi akuzukuphela kuze kufike uJesu. Busisa yonke inhlangano esigodini bonke abantu ababusisiwe abefundisi nabelusi bamahlelo ehlukene mhlawumbe singahle singavumelani phezu kwezinye izimfundiso zesayensi ezenkolo zombhalo kodwa baba kuwo wonke umgomo wodwa sikholwa kuNkulunkulu ongena phakade ngakho sisize Nkosi ukuba sibe nobunye bomoya kuze kuvele ubunye bokukholwa.
And when we shall see him face to face then we'll
futhi lapho siyombona ubuso nobuso khona ke siyobona isongezo kuze kube yileso sikhathi ngathi umengcwele ungasibusisa emizamweni yethu esiyibeka ngaphambili ngokuba siyakucela egameni lika Jesu amen.
In the book of St. John,
incwadi kaJohane ongcwele noma uJohane wokuqala isahluko sokuqala evesi lesikhombisa sifunda lamazwi.
But if we walk in the light as he is in the light.
Ngepha uma sihambe kukhanyeni njengalokhu yena esekukhanyeni sinenhlanganyelo omunye nomunye legazi likaJesu Kristu indodana yakhe liyasihlambulula esonweni sonke. UJohane wokuqala isahluko sokuqala ivesi lesikhombisa nina enibhala imibhalo phansi futhi uma nikwenza ngiyothanda nina lapho seniye ekhaya kulobu busuku okwezisekelo ukuthola isisekelo salokhu.
The book of Hebrews
uyofunda incwadi yamaHebheru sahloko sesishiya kalolunye ngokuphelele kuze kuyophela ekhombisa isisekelo segazi lezinkunzi kanjalo njalo nelizimvu isisekelo somcabango wami bese ke futhi uNumeri isahloko seshumi nesishiya kalolunye uma nikubhala phansi uNumeri ishumi nesishiya kalolunye.
Now I draw from this text these thoughts the
manje ngidonsa kulindikimba lemicabango indlela kaNkulunkulu esinzekiwe yokusondela enhlanganyelweni
God's provided way to approach
indlela kaNkulunkulu esinzekiwe yokusondela indlela yokusondela yenhlanganyelo.
I thought of this morning when we were having the time
ngicabange ngalokho kulokho kusangekathi besinesikhathi ekudleni kwasekuseni sibe nesikhathi esihle kakhulu esimangalisayo ukuhlangana nabefundisi abehlukene amakhosikazi abo abangani
shaking hands begin to think on this thought
sicawulana ngiqala ukucabanga ngalomcabango wenhlanganyelo yini yenza abantu bafune ukuhlanganyela na
what does it
yini kwenzana yini amadoda ethanda ukuhlangana ndawonye na njengalapha kulobu busuku sihlezi kule ndle efudumele kancane ohlangothini olufudumele lokho ngibabonile behlezi phezu kwezikhumba zezilwane ezindaweni ezinekwa zasenyakatho ngize ngime ngifake ijazi elikhulu elinoboya enkanyeni yami ngifake ikepisi elikhulu ukuphefumula kubanda lapho ngishumayela futhi bebeyohlala ihora nehora babeke abantwana babo abancane amandiya phezulu ngasezifubeni zawo futhi ababambe ngibabonile behlezi ezihlabathini ezivuthayo zasezingwadule kwaze kwathi kwakubukeka sengathi babeyohanguka futhi babelokhu bebambelele
fellowshipping around the word there's something
ukuhlanganyela ngasezwini kukhona into ethize enkulu ngakho umuntu uthanda ukuhlanganyela ngisho nakumuntu ongaphendukile uzofuna idili le business uzophuma futhi akhulume nomngani wakhe athenge idina elincane futhi bayohlala ndawonye futhi badle bacoxe ngezinkinga ze business futhi bahlanganyele
Because they have things in common.
Omunye nomunye ngoba banezinto abahlanganyele kuzo njengoba umama wami omdala waseningizimu wayevame ukungitshela izinyoni zohlobo lulodwa zindiza ndawonye lokho inqaba eqiniso kulokho.
And I wonder about that then if we'll go back.
Futhi ngiyamangala ngalokho ke uma sizobuyela emuva ekuqaleni zonke izinto ziqala kuGenesis futhi kuGenesis sithola ukuthi uNkulunkulu wadala umuntu wenzele inhlanganyelo yakhe.
God loved to come down and
uNkulunkulu wathanda ukwehla nokuhlanganyela nabantu bakhe. uNkulunkulu ekuqaleni uGenesis sokuqala ekuqaleni uNkulunkulu.
That word there in Hebrew is
lelo gama lapho ngesiHebheru ngu El Ela Elohim, wenele konke okhona ngokwamandla akhe onamandla. Futhi kuye kokukhona izingxenye ezingahlukaniseki zokuba ngubaba, kuye kokukhona ingxenye engahlukaniseki yokuba yindodana, kuye kokukhona izingxenye ezingahlukaniseki zokuba ngumsindisi, kuye kwakuyizingxenye ezingahlukaniseki zokuba ngumphulukisi, kuye kwakuyizingxenye ezingahlukaniseki zokuba nguNkulunkulu. Kwakungekho lutho kodwa uNkulunkulu, futhi uNkulunkulu yedwa. Manje lezi zingxenye ezingehlukaniseki zazikuye, ngakho lokho kwakwenza kwaveza ubala ukuthile ukumkhonza. Into yokuqala ayenza kwakuyizi idalwa eziyizingelosi futhi zamkhonza zazingenakuwa. Wasekefaka umuntu enyameni, wawa ngokuzikhethela, enikwa ilungelo lokukhetha okulungile nokungalungile.
God in the beginning, I guess it was a
most uNkulunkulu ekuqaleni ngiqagele kokuyisikhathi esihle kakhulu ngenkathi owethu nomusa uNkulunkulu oyigugu ehle ensimini yaseyideni ekupholeni. Futhi wayekhuluma no-Adamu no-Eva futhi babeyohlanganyela. Ngiyambona nje u-Adamu no-Eva behla bedabula ensimini nemimoya eyivunguza. U-Eva umlobokazi omncane ethi, oh Adamu, umoya unamandla kakhulu. Ubeyothi ukuthula. Ngiyabo umuntu empeleni wenziwa ukuba abe nguNkulunkulu. Ngiyakwazi lokho na iBhayibheli uJesu wathi uma bababiza labo izwi likaNkulunkulu eleza kubo okwakungabaprofethi, uma babe ngoNkulunkulu pho ningangilehla kanjani lapho ngithi ngiyindodana kaNkulunkulu na?
The prophets were considered God.
Abaprofethi babethathwa ngokuthi bangoNkulunkulu. Umuntu wanikwa wenziwa uNkulunkulu omncane futhi wanikwa ukubusa emhlabeni. Ingaleso sizathi izwi namhlanje libumula lilindele ukubonakaliswa okugcwele kwamadodana kaNkulunkulu. Oh, kukhona kukhulu okujulile nokufundisa kubusisiwe kulokho ukuthi ngelinye ilanga umuntu uzobe selokhu ebuyela endaweni yakhe efanele, futhi ukubusa kwakhe kuzobanga umhlaba, futhi uzokhuluma esihlahleni noma entabeni noma kunoma yini, futhi kuzohamba nje endaweni njengoba nje kwakuhloswe ukuba kube njalo. Siyizidalwa eziwile.
And then as soon as this great fellowship
kwasekuthi ke kwathi nje le nhlanganyelo enkulu uNkulunkulu ayenayo nabantwana bakhe ensimini yaseyideni, lapho engelosi noma omunye kufanele ukuthi walethe umlayezo futhi wathi abantwana bakho bawile futhi bonile. Khona-ke sengiyambona uNkulunkulu eza ensimini iqobo lwakhe.
Did you notice he never sent an angel? He never sent some servant.
Niqaphelile na, akazange athumele ingelosi, akazange athumele inceku ethize. Wafika yena uqobo futhi wehla wenyuka ensimini ememeza, Adamu, Adamu, uphi na? Umfanekiso nje pho ebesingawunikeza lapho kulelizwe namhlanje, lapho abantu abanevangeli lenhlaliswano ezama ukwenza uJesu Kristu umprofethi nje. Wayengaphezu umprofethi, wayenguNkulunkulu ebonakaliswe enyameni. uNkulunkulu akazange athumele umprofethi noma ingelosi.
He created a body in the womb.
Wadala umzimba esizalweni sentombi uMaria, futhi wayeyindodana kaNkulunkulu. uNkulunkulu washiya izindawo zakhe uqobo zenkazimulo, futhi wanqamula isigaba sakhe uqobo ukuba ehle futhi abe ngumuntu ukuba ahlale phakathi kwethu. Ngingathanda ukukhuluma ngalokho ngobunye busuku, isibonakaliso esikhulu ukuthi welula kanjani ithende lakhe phansi lapha ukuba ahlale futhi abe yisidalo sengumuntu, ukuze sazi imvelo kaNkulunkulu. Lapho sibona uJesu, sibona uNkulunkulu kuye, sibona ukuthi uNkulunkulu wayeyini nemvelo kaNkulunkulu. Wabonakalisa, waveza ubala lokho uNkulunkulu wayeyikho, ukuhlenga umuntu abuyele kuye futhi. nokuthi kukanjani lapho ekuqaleni ngikathi umuntu elahlekile uNkulunkulu kazange athumele ingelosi wafika yena uqobo futhi wafuna futhi wafuna emasimini naphansi kwazo zonke izihlahla nasemva kwayo yonke imithi waze wathola abantwana bakhe abalahlekile khona-ke ngenkathi yebathola inhlanganyelo yakhe yephulwa babengenakukhonza baphuma phambi kwakhe ngoba babezenzele isembozo kodwa sasingeke sisebenze futhi liqaphelile na lapho nje umuntu ewa thola ukuthi uyile futhi uyisoni ngokwemvelo uzama ukuzenzela indlela yokusondela kuNkulunkulu azenzele inkolo awu angilimazi muntu futhi ngizizwa sengicishe ngifane nje nenye indoda ngigcina umthetho i-golden old yenza othanda kwenziwe kuwe lolo ngokungesilo uhlelo lukaNkulunkulu ukuze abuyisele inhlanganyelo futhi uNkulunkulu wenza ukuhlinzekela khona lapho ensimini ukuba kwakukade kukhona okunye ukuhlinzeka kungcono uNkulunkulu wayeyokwenza kodwa uNkulunkulu wenza ukuhlinzeka kuphela nesisekelo kuphela sokubuyiselwa kuleyo nhlanganyelo yaphakade ebusisiweyo ukwaba ngegazi lomuntu ongenacala uNkulunkulu wenza indlela yokubuyela enhlanganyelweni leso yisona sisekelo kuphela uNkulunkulu ake aba nazo noma anazo manje noma ayoke abe nazo ukubuyela ebudlelwaneni nasekuhlanganyeleni noNkulunkulu kungegazi elichithiwe lesisulu esingenacala amen kungenza ngizizwe ngikholwa ngazi ukuthi ikhona indlela ukuthi kukhona indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu
And what made God provide this way because
futhi yini eyenza uNkulunkulu ahlinzeke ngalendlela na ngoba uNkulunkulu uthando futhi uthando lufuna inhlanganyelo uthando lufuna inhlanganyelo njengomfana omncane lapho ihlangane nentombi futhi oh inamehlo anjengamadayimane futhi inamazinyo anjengamaparele nentamo njengetata futhi oh iyinto enhle kunazo zonke emhlabeni
You just can't go up and say you're mine. Here we go.
Manje ungeke nje wenyuke futhi othe ungohamba sambeni kuzofanele kube nohlobo oluthilelwe sivumelwano. Ihlobo oluthilelwe sivumelwano kufanele kufinyelelwe kulo ngaphambi kokuba ungene enhlanganyelweni naleli nenekazi eliselincane. Kufanele ufike esivumelwaneni futhi yile ndlela lapho sibona uNkulunkulu futhi sazi ukuthi unguNkulunkulu.
We look at his creation and his great being. What he's done and
Sibuka indalo yakhe nobuyena bakhe obukhulu akwenzile nokuthi mkhulu kangakanani khona ke kuzofanele sifanele sizwe phezulu kwezisekelo zesivumelwano sikaNkulunkulu lokho ngokungendlela yegazi yilo ndlela kuphela asithoze sakwazi ukuba sike sifundise abantu kuKristu miphakathi namhlanje futhi okuningi lokho kakhulu esikubiza ngemiphakathi kukhiqize izigebengu eziningi kunakho konke okwenziwe ngamashinga omhlaba Abantu abanomqondo obugebengu kakhulu baphuma kulokho okwaziwa manje njengomphakathi ngokwama-record FBI manje bese-ke ubafundisa imfundo na bahlakanipha kakhulu baze bacabanga ukuthi bangawedlula umthetho ngobuhlakani bazi kakhulu kunomunye umuntu imfundo iyamangelisa yinto angizami ukwesekela okungazi kodwa ngizama ukusho lokhu ukuthi imfundo iye ibe ngesinye sesithiyo esikhulu kunazo zonke inkolo kaKristu eyake yaba naso abantu bathatha futhi basebenzisa izikole zabo zesayensi ezenkolo ukuzama ukufundisa abantu ngokukhuluma kahle nokuthi bazithule kanjani kanjalo njalo futhi bahamba bathi ngqu basuke kumoya uNkulunkulu akaziwa ngemfundo uNkulunkulu akaziwa ngehlelo uNkulunkulu akaziwa ngesivumo kholo uNkulunkulu waziwa ngokukholwa nalokho kuphela kungokukholwa sisindisiwe uNkulunkulu waziwa ngokukholwa manje ngisho nasemahlelweni ethu emahle njengoba njalo futhi njengoba besifanele siwagodle futhi siwahloniphe nokho akukho hlelo elingasindisa umuntu
No denomination can bring you into fellowship.
Akukhohlelo elingakuletha enhlanganyelweni ngaphandle uma uza ngegazi. Ufanele uze hayi ngesivumo kholo sakho kodwa ngegazi.
Creeds and
Ngezivumo kholo nokujoyina amabandla namahlelo kusoze kwanelise inhliziyo elambile. Inye kuphela into engaqeda ukoma kwenhliziyo yomile, lokho kungekathi ehlanzwa ngegazi leNkosi uJesu Kristu nomoya ongcwele ungena enhlanganyelweni naye umbuyisele ebuhlotsheni nenhlanganyelo. UNkulunkulu belokhu enendlela yegazi yokuhlanza abantu bakhe nokubangenisa endaweni yenhlanganyelo naye futhi manje eTestamenteni elidala kunumeri weshumi nesishiyagalolunye ngekathi besehambweni lwabo uNkulunkulu wabiza uMose no-Aaron wayesethi yala abantwana bakwa-Israyeli ukuthi balethe kuwe isithole esibomvu esingenabala nasici. Umfanekiso omuhle kaKristu futhi okubomvu kuyisibonakaliso esibi, isibonakaliso esiyingozi, nokho kuyisibonakaliso sokuhlengwa. Umusho wegazi ube yikho konke, kuyintambo yonke indlela eBhayibhelini kusukela kuGenesisi kuya esambulweni. Ngilethele ithole elibomvu okwakungakaze kube khona ijoka phezu kwalo elingakaze liboshelwe ejokeni nanoma yini enye. Ngilethe futhi malilethwe phambi kuka-Eliyezare umpristi omkhulu nebandla futhi mabalibulale. U-Eliyezare makathathe igazi ngeminwe yakhe futhi afafaze ibishwe phezu komnyango webandla kasikhombisa. Wayesethi-ke mabashise umzimba walo nezinselo zalo nezimpondo zalo nakho konke eliyikho. Bese-ke uthatha okubomvu nehisophi nesihlahla somsedari bese kuphonsa emhlatshelweni bese ukushisa lokhu ndawonye. Futhi khona-ke babefanele bakuxube namanzi bese bekufaka indawo ehlanzekile futhi kwakuzoba ngamanzi okwehlukanisa isoni umKristu ezonweni zaso ukuzingenisa enhlanganyelweni. Futhi manje kwenzekani na uma umgogobali noma umfokazi noma kuphakathi kokuthi abantwana bakwa-Israyeli babonile futhi benze okungalungile?
They came to the outer courts first.
Beze emagcekeni angaphandle kuqala.
And I want you to notice the mixing of the sacrifice beautifully.
Futhi ngifuna niqaphele ukuxubana komhlatshelo kuhle manje owokuqala lapho ngokufakwa umsedari okubomvu nehisophu. Leyo misuko emithathu niyaqaphela ukusetshenziswa ebhayibhelini izikhathi eziningi kukhuluma ngesivumelwano. Manje thatha isiqephu sengilazi esinamakhona amathathu bese usikhanyisa ekukhanyeni ilanga. Siyoveza imibala ehlukene eyisikhombisa. Umbala wothingo lwenkosazana uma uzobeka kuthathu futhi ubheke elangeni kuyobonisa uthingo lwenkosazana futhi uthingo lwenkosazana lumele isivumelwano. Manje ngakutatisha lokhu esikhathini esithile esedlule ngokuthi kusho ukuthile kubomvu ebhayibhelini na? Okubomvu kwakunguboya benqama obabudaywe egazini. Wazi ukuthi into ethize yafa ukufaka umbala esilwaneni. Inqama yayinombala ompunga, ompunga okungumbala wokuzenzisa, kodwa wake wadaywa kokubomvu. Futhi noma ubani lapha owazi noma yini ngesayense uyazi ukuthi ungathatha noma yini bomvu bese ubuka ukubomvu nokubomvu ngokubomvu kubukeka kumhlophe. Ngakho-ke lapho izono zenu zibomvu njengobubende noNkulunkulu uyazibuka ngegazi lendodana yakhe uba mhlophe njengeqhwa. Okubomvu ngokubomvu kubukeka kumhlophe, lokho kukusondela. Okubomvu kubuka kokubomvu kuphenduka kube mhlophe. UNkulunkulu ebuka isoni esivumayo ukuthi siyisoni futhi sebukele indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe yokusondela. UNkulunkulu sibona simhlophe njengeqhwa. Nakho lapho khona ubuka okubomvu ngokubomvu. Angeke abuka ngesivumo kholo, angeke abuke ngehlelo, angeke abuke ngenye into. Kufanele kube igazi negazi kuphela. Wo, ngiyalikhumbula iculo elidala le-Salvation Army. Wo, kuyigugu lokho kugeleza okungenza ngibe mhlophe njengeqhwa. Awukho omunye umthombo engiwaziyo lutho kodwa igazi likaJesu.
all those old songs singing.
Oh, lawo maculo amadala ukucula ngegazi bekuyoletha umoya kaNkulunkulu phakathi kwebandla. Ngiyakhumbula ezansi eKentucky ibandla lidala leMissionary Baptist ngekathi sasivame ukucula. Ngedlulile ivele liklejeliwe. Oh, udume egameni lakhe. Ngikolunye ohlangothi, haleluya, kulo iwundu amandla kaNkulunkulu abeyowela kulelo bandla elincane lidadana phezu kohlangothi lwentaba lapho babememeza futhi bememeza kakhulu futhi behlaba benyuka ezikhaleni zezihlalo beshwiba izandla zabo. Oh, babengamabhaptisti ngempela, hhayi njengamanye amabhaptisti lapha nikhuphuke futhi nixhawulane bese nibhale igama leni ephepheni. Sehla sashayana emhlane size sidlule sasinokuthile. Lawa ngamabhaptisti ngempela ahlala lapho ngempela kuze kwenzeke okuthile ecula amaculo amadala egazi. Manje khona-ke futhi uboya benqama obudayiwe ngegazi babungokubomvu, ihisophu nje liwukhula olujwayelekile. Lutholakala eGibhethe futhi lutholakala ePalestine ngokwejwayelekile lumile emifantwini yesakhiwo yesihlahla esincane sento sinencane imbali emhlophe kuzo ejwayelekile nje ingatholakala noma yini. Kwakukhuluma ngani lokhona? Ukukholwa, ihisophi, ukukholwa kujwayeleke kakhulu nje. Ucabanga ukuthi ufanele ube nokukholwa okuthize okungaphezu kwemvelo ukuze uthole okuthize kuNkulunkulu, awunjalo? Ukukholwa okwejwayelekile nje njengoba unakho, beca igazi nje.
You remember at the night of the Passover, they taken the.
Niyakumbula ngobusuku bePasika, bathathe ihisophu, base befafaza amakhothamo omnyango nensika ngegazi, ifafazwe ngegazi ngehisophu na okulula, ukukholwa obunjengokomntwana. Uma uhlezi lapha manje futhi ungakaze uhlangane noJesu empilweni yakho, sebenzisa nje lokho okulula, kukhona okuncane okukulethe kulesi sakhiwo kulobu busuku. Awudingi ukuba uye esikoleni futhi wazi sayensi ethize enkulu ezenkolo, noma usho izinga ezinkulu, izivumo khona ezinde, futhi ukhulume amagama okuthi lewo olinika wona akazi ukuthi kusho ukuthini. Into kuphela ofanele uyazi ngokwazi ukuthi uJesu wafa ukusindisa izoni, negazi lakhe liyakugeza ube mhlophe njengegwa. Yilokho-ke ukukholwa okulula okunjengokomntwana. Uma ugula ubona ukusebenza kukamoya ongcwele, ungacabange ukuthi ufanele Fort Jones ngikhulekele ukuba ngibe nokukholwa okuningi. Ukutholile, thatha nje ukhula olulula lwehisophi olutholakala nje noma yikuphi, bese ubhece igazi. Nkulunkulu, ilokho-ke akuyona into ethize eyinkolelaoze noma olunye uhlobo lokudansa ifandagosi owedlule kulo, lokho akusikho. Kungukukholwa okulula nje komntwana ukubhece igazi, ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho kuzokwenzeka. Bese kuthi-ke ukhuni lomsedari, umsedari ubomvu noma umhlophe, sonke siyazi ukuthi kubomvu ngokubomvu kwenza okumhlophe nokubomvu. Ihisophi, ukhuni lomsedari kwafakwa nesitholi sibomvu futhi kwashiswa ndawonye kuxutshaniswe namanzi.
That was water and ashes. Now water speaks of the spirit.
Lokho kwakungamanzi nomlotha, manje amanzi akhuluma ngomoya, umlotha ukhuluma ngezwi, futhi lapho izwi nomoya kuhlangene ndawonye, kukhona okwenzekayo. Lapho umoya weqiniso kaNkulunkulu ungangena ngezwi elishunyayelwayo, kukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa izwi nomoya weqiniso kaNkulunkulu ubamba lelo zwi, liyobonakalisa zonke izithembiso uNkulunkulu asenzayo, liyofezekisa futhi lisenze sibe njalo isimo senkondo esikahle somqondo. Ngakunoma yisiphi isithembiso sobuNkulunkulu sikaNkulunkulu sizofezekisa uma ubungathola umoya kanye nezwi. Niyayikhumbula indaba izolo busuku owesifazane emthonjeni na? UJesu wathi kuye, uma ufunda namhlanje kuJohane ngcwele wesine, ubaba ufuna abakhuleka kuye ngomoya nangeqiniso, nezwi lakhe liqiniso, umoya weqiniso. Abantu abaningi banomoya ongenaqiniso, abanye uneqiniso elingenamoya. Kufana nomuntu onemali ebhange futhi engazi ukuthi libhalwa kanjani isheke, omunye uyazi ukuthi libhalwa kanjani isheke futhi akanamali ebhange. Uma ungake uze uthole labo ababili ndawonye, umoya neqiniso, izwi nomoya kulo. ngitshe lokuningi kakhulu kwalokho ngesikhathi sami abanye abantu babenomoya ngempela kodwa babengenalo iqiniso nginina ebenisekudleni kwasekuseni kulokhu kusa indaba engikhulume ngayo ngineqiniso niyaqonda ukuthi ngiqonde ukuthini kulungile watshela iqiniso wahlela ibandla nezwi khona-ke makuthi umoya wehle ungene nezwi futhi khona-ke ebhekisisani ukuthi kwenzekani kuzobonakalisa ngaso sonke isikhathi manje ongakholwayo ngena into yokuqala yenzayo wayefanele akwenze njenge ufika kulamanzi okwehlukanisa kuqala ukuba ehlukaniswe manje uza ini na ukukholwa kuvela ngokuzwa wayesegcekeni elingaphandle manje kufanele kugcinwe endaweni ehlanzekile nezwi likankulunkulu lifanele ligcine endaweni ehlanzekile inhliziyo engcolile ayinandawo yezwi likankulunkulu ifanele igcinwe kweyeqiniso inhliziyo engaxutshwe nalutho ehlukanisiwe nezinto ezezwe uma uthanda izwe noma izinto zezwe uthando lukankulunkulu alukho kuwe umbhalo usho njalo khona-ke abantu namhlanje kungani amabandla ethu enganyakazi ngendlela afanele ngayo banezwe liningi kakhulu phakathi lapho bezama ukuxubanisa amanzi okwehlukanisa nalo futhi lifanele ligcinwe endaweni ehlanzekile ukubona izibonakaliso zikamoya enhliziyweni ehlanzekile ligcinwe endaweni ehlanzekile khona-ke isoni siyakhuphuka futhi sasisenza ukuvuma kwaso ukuthi sasonile futhi senza kungalungile khona-ke safafazwa ngamanzi okwehlukanisa manje kungesikho kudelela ihlelo lami uqobo lebhaptisti engangilithanda kakhulu kodwa ngatshelwe yibo ukuthi yilokho esakwenzayo samkholo nje unkulunkulu futhi khona-ke sazalwa ngokusha ngomoya kodwa ngitshela ukuthi lokho kwakungesilo nje impela lonke iqiniso niyabo njalo babe ngitshela ukuthi izenzo zeshumi lesishiyagalolunye zathi nimamukele yini umoya ongcwele namemukele umoya ongcwele ngenkathi nikholwa kodwa ibhayibheli lithi namamukele yini umoya ongcwele lokhu nakholwayo na lokhu nakholwa manje yilokho upawulu akubuzayo namamukele yini umoya ongcwele lokhu nakholwayo na labo babengamabhaptisti futhi babeyophenduka phansi kwemfundiso ka-apolo wayengummeli ophendukile owayekholwe ngunkulunkulu ngojohane umbhaphathizi futhi babengabantu bangempela bebhaptisti ebhaphathiziwe futhi enenhlanganyelo enkulu futhi efakazisa ngezwi ukuthi ujesu wayengukristu kodwa ngekathi upawulu efika nesibusisi sephentekostali wathi namamukela yini umoya ongcwele lokhu nakholwayo na lowo kwakungumbuzo manje abantu abaningi bayacabanga lapho befika futhi benze ukuvuma bavume izono zabo ukuthi unkulunkulu bafafaza ngamanzi okwehlukanisa futhi yilokho kuphela qhaba umnumzane niyaqala nje manje anizanga enhlanganyelweni ngicela nixolele lokho kuqinile ngempela kufundisa ukuhlaza kodwa wena ngaphambi kokuba wenze le ndoda engumbazi ngikhole ukuthi yathi noma ngaphambi kokuba wenze ipulange lilenga endlini kahle ufanele uzibethele phansi lezo ziphikile ngabe kunjalo na yileyo ndlela ivangeli ufanele ubashayele phakathi ubenze balenge lapho ngezwi manje qaphelani ngenkathi emva kokuba leli kholo lifika futhi lemukela unkulunkulu nenhlawulo ngezono zalo lafafazwa ngamanzi okwehlukanisa kwakungukuhlanza ngalo koba isefesu isithupha isihlanu ngiyakholwa noma isihlanu isithupha njalo ngikholwa ukuthi yikho uthola ukuthi upawulu wathi sigezwe ngamanzi ezwi amanzi okwehlukanisa asigezayo ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa izwi kusehlukanisa kuphela esonweni sethu manje ungahlali lapho mfowethu othandeka kakhulu noma dadewethu awukasondeli enhlanganyelweni qaphelani into elandelayo eniyenzayo emva kokuba leso silwane sesibulewe namanzi okwehlukanisa yenziwa okwakukhuluma ngokristu amanzi okwehlukanisa ahlinzekwa kwasekuthi-ke emva kwalo ongakholwayo ehlukanisiwe ezonweni zakhe wayesebheka ngasebandleni ngasesakhiweni futhi lapho ehamba ingena endaweni engcwele noma egcekeni elilandelayo wayefanele akhumbule phezulu phezu kwalowo mnyango kwakuyimisho isikhombisa yegazi leyo nto ethize yokumvumela angene enhlanganyelweni wafa futhi wahamba phambi kwakhe nakuba izwi lisihlanzile ngokuzwa ngokukholwa nokho sifanele siliqonde igazi ukuthi into ethize yafa futhi yahamba phambi kwethu ukuhlanza indlela Oh, malibonge igama lenkosi kukhona kwasifelayo inkosi uJesu Kristu wasishiyela izwi lakhe lakhe futhi kukhona igazi lakhe njengesikhumbuzo manje khona-ke lapho sengiyukele lapho emva kokuhlanzwa yizwi amanzi okuhlukanisa sikhuphukela ngasemnyango wayetshabelekele siyama o ukuba nje besinesikhathi sokulibala lapha eminyango imizuzu embalwa ukuthi leyo mivimbo eyisikhombisa phezu komnyango yayichaza ukuthini iminyaka yesikhombisa isimiselo sesikhathi sonyaka webandla lesikhombisa wonke umnyaka kusukela kugenesis kuze kube sekupheleni kwesambulo bekuyigazi kuwo wonke umnyaka webandla akukho zivumo kholo akukho zimfundiso akukho lutho kodwa igazi lenkosi uJesu uzalokhu ungakangeni enhlakakelweni wahlukanisiwe nezono zakho uqonda manje ngoba ungcweliswa ukuhlanzwa leyo nto ethize yafa futhi yaqhubeka phambi kwakho kodwa qaphelani basuka kuleyo ndawo bangena endaweni engcwelengcwele o umuntu wayedwa wayehamba kanye ngonyaka u-Aroni umpristi omkhulu ehamba negazi phambi kwakhe qaphelani wayegqoke ngendlela enjalo umfanekiso omuhle webandla uma nizokwemukela manje khumbulani wawungahlanganyela nebandla ngokushesha nje lapho usufafazwe ngemilotha ngoba ubuyongeniswa njengekholwa lapho ungena emagcekeni ubungahlanganyela nabo phakathi lapho lelo iqiniso futhi namhlanje njengasebandleni lebaptisti akunendaba ukuthi ubhaphathizelwe kuliphi ibandla lapho uza ebandleni lebaptisti ufanele uphinde ubhaphathizwe futhi ngoba ubhaphathizelwe enhlanganyelweni yebaptisti nonke ninamabhaptisti niyakwazi lokho indoda engumkristu ibandla lamakristu lipaphathiza ngokuqinisa akule ndaba ukuthi ukupaphathize kangakanani sifanele sikupaphathize futhi ngoba upaphathizelwe enhlanganyelweni yenkolelo yebhaptisti umfanekiso nje pho umbukiso nje lapha qaphelani lapho ungena ngokwehlukana wenze ukuvuma kulungile ungahlanganyela nabo uyangena-ke ngaphansi kwegazi ungahlanganyela nabo ngaphansi kwegazi lokho kuyiqinise ngokwenele kodwa kuhlanganyela noNkulunkulu ufanele uye ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi lokho kusenkazimulweni yeshekhina futhi umuntu oyedwa kanye ngonyaka wayegqokela ukungena enkazimulweni yeshekhina lapho ayehlanganyela khona noNkulunkulu ubuso nobuso ngani kwakukuhle kakhulu phakathi lapho ngomunye unyaka washiya indudu yakhe futhi yaqhakaza ebukhoneni benkazimulo yeshekhina futhi dadewethu namhlanje wena uthi kodwa yomfoti Branham kanye ngonyaka na yebo bhekisisani ukuthi wayefanele agqoke kanjani wayefanele agqokiswe ngengubo ethize eyenziwe ngezandla ezithize izandla ezingcwele wayefanele ahambe ngendlela enjalo engutsheni yakhe wayenepomegranate nensimbi futhi ngaso zonke isikhathi ayenyakazisa imilenze yakhe eyinyakazisa kanjalo yayidlala ingcwele 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 kuyo inkosi ingcwele 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 kuyo inkosi wenzani na usondele enkazimulweni yeshekhina ngenhlanganyelo nonkulunkulu uqobo lwakhe ethwele phambi kwakhe igazi wo unkulunkulu ngifisa sengathi bengingaba nephimbo lengelosi bengingenza lokho kucwile kungene akaphumanga ethi ngiyipresbyterian ngiyimethodist ngiyipentecostal wo wakudlala ingcwele 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 kuyo inkosi ingcwele 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 ebhethe igazi igazi lihamba phambi kwakhe eqonde ukuthi isisulu esingenakucala safa futhi khumbulani wayegcotshwe ngamafutha okugcoba aligugu ukuthi ibhayibheli lathi kumnandi kanjani ukuba abazalwane bahlalisane ndawonye bemunye kunjengamafutha okugcoba ayesekhanda lika-Aroni hamba azayofika emiphethweni yezikedi zakhe wayembozwe ngokuphelele iphunga limnandi lenkosi Oh, ukugqoka kunje pho unkulunkulu bengathanda kanjani ukufaka ibandla lakhe kuleso simo woze emanjini ukwehlukanisa uvume izono zakho kulungile lokho kuhle okulandelayo guphuka futhi uhlanzwe kuzo zonke izinto zezwe njengoba igazi lisingcwelisa amaheberu eshumi nantathu athi ujesu wahlupheka ngaphandle kwamasango ukuze angcwelise abantu ngegazi lakhe uqobo khona-ke noma kunjalo ungami awukafiki okwamanje thatha lelo gazi phezu kwenhliziyo yakho ngena phakathi noqobo lukamoya phezu kwakho ohe uphethe igazi uhamba ingcwele 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 kuyo inkosi ingcwele 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 kuyo inkosi niyazi uma engazange abangela umsindo phakathi emva kwalelokhethini abantu babengazi noma wayefile noma uyaphila kuleyo ndlela kuphela babengasho ngayo ukuthi ngabe wayesaphila kuleyo nkazimulo enkulu yingoba ngenkathi esengaphakathi babezwa umsindo ngiyamangala ukuthi kwenzekele ebandleni kukhona kungahambanga kahle ndawo ileyo ndlela kuphela ababengasho ngayo ukuthi wayephila ngoba omunye umsindo oqhubekayo futhi abantu uyawesaba umsindo kuyisibonakaliso sokuthi sisaphila lapho besilisa besifazane bengangena ngaphansi kwamandla kankulunkulu ophilayo kukhombisa ukuthi usekhona umoya ophilayo phakathi kwethu owenza umsindo umsindo okhazimulayo enkosini
on the inside of the holiest of holies now one man
ngaphakathi kwendawo engcwele ngcwele manje indoda eyodwa kanye ngonyaka yayingena lapho kodwa ngenkathi umhlatshelo wethu wangempela uJesu Kristu wafa eCalvary wadabula iveli laba kabili enza indlela ngegazi lakhe uNkobo ukuthi noma ubani othandayo angangena enkazimulweni yeshekhina ebukhoneni bukamoya ongcwele futhi bagcwaliswe ngamandla ePentecoste njengoba benza emva kokuba iveli selidatshuliwe ophuzi onsundu omnyama omhlophe wesilisa wesifazane owezizwe noma ijuda othandayo mageze futhi aphuze emthonjeni wenkosi ngenkathi bengena kuleyo nkazimulo yeshekhina begcotshwe ngomoya ongcwele khona-ke babanenhlanganyelo nonkulunkulu futhi khona-ke bangamadodana namadodakazi kankulunkulu akumangalisi sima emanzini okwehlukanisa futhi sizame ukuhlanganyela lapha ezansi lapha ngeke kwakwenza uma eceleni kwegazi ngaphandle kokungena endaweni engcwele usalokhu ungekho enhlanganyelweni kodwa lapho uthatha onke amalungiselelo yini evela emzimbeni kajesu ngenkathi efa na ukuzalwa kwemvelo hlanganisani na ngiyaxolisa bodadewethu nani manenekazi asemancane ngiyaniyincenga ngithetheleleni kodwa ngifuna ukwenza isitatimende lapho ingane izalwa ngokuzalwa ngokwemvelo yini into yokuqala na amanzi into yesibili na igazi into yesithathu na umoya yini ephuma emzimbeni kajesu na amanzi igazi umoya amen lapho ingane izalwa futhi ingakhali neze ayinyakazi neze kukhona kungalungile kuyo kuyilokho kubizwa ngokuzala ingane isifile ifile lapho izalwa kwenzekani na udokotela uyayiqukula ngezithende bese inyakazisa bese inika ukuthwansula kumbalwa futhi kuphuma ukumemeza ukuphila kuyangena yini indaba ngebandla lepentekostali kulobu busuku na idinga okunye ukuthwansulwa kwevangeli ukuthi umoya ongcwele ukunyakazisa ngezithende zevangeli ukuthi ukuphila kuzongena kulo futhi liyomemeza kakhulu ezindumisweni zikankulunkulu wo umangalisa kakhulu njengentombi engangiyikhuluma ngayo insizwa lapho behlangana bayathandana into yokuqala okufanele ibe khona yisivumelwano noma ngabe bazohamba ndawonye ifinde lomshado ngaphambi kokuba bangene enhlanganyelweni bese-ke ethatha lo mlobokazi wakhe omncane amnyise ekhaya manje ungahlala kuphela endlini enamakamelo amathathu benikwazi lokho na unkulunkulu wayehlala endlini enamakamelo amathathu uhlala endlini enamakamelo amathathu uhlala endlini enamakamelo amathathu unkulunkulu wayehlala kukristu umphefumulo umzimba nomoya udlala umphefumulo umzimba nomoya udlala endlini engeyakho uqobo lapha emhlabeni ungahle ube namakamelo amabili okuhlala ungahle ube namakamelo okudlela amathathu kodwa uzahlala kuphela endlini enamakamelo amathathu lelo yikhishi ikamelo lokudlela nekamelo lokulala ikhishi ikamelo lokuphumula nekamelo lokulala ngiqonde kusho njalo manje bhekisisani yini yokuqala na njengamanzi okwehlukanisa eyokuqala ngamagceke okuqala ikhishi lapho ufika khona futhi udle udle ini bese-ke uza esontweni futhi uzondla ngezwi oh anilithandi izwi na ukuzondla ngezwi leyo yindawo yokuqala bese kuthi-ke endaweni elandelayo ungena ohlobweni lobudlelwane balolu hlobo ukuthi usingathe omkakho uma lapho mhlawumbe ekamelweni lokulala lapho ekhumula iveli lakhe futhi umgaxe ngezingalo zakho futhi umtshela ukuthi uyamthanda nokuthi uzoba yinkosikazi ethandekayo kakhulu emhlabeni wonke nokuthi umthanda kanjani nokuthi uzathembeka kanjani ezifungweni zakho zakho zomtshato kanjalo njalo usuvele ube nedili lakho elincane idili lomtshato futhi manje usungenile ukuya umtshele ekameleni lokuphumula umhlalise phansi esihlalweni noma umhlalise emathangeni akho futhi umtshele ukuthi usukulungele ukungena enhlanganyelweni yangempela. Ngiyaxolisa ngalesi sisho esiluhlaza kodwa lokho akukapheleli okwamanje inhlanganyelo ephelele ingafika kuphela ngobudlelwane nendlela kuphela ongahlanganyela ngayo ngokuphelele nelonkosikazi njengomkakho akakaze abe yinhlanganyelo ephelele kuwe aze ahlale ebudlelwaneni lelo ikamelo lokulala yilapho ukuphila okusha kuqala khona. Futhi kungaleyo ndlela ngebandla namhlanje asisoze sathatha izivumo khona nezinto futhi sike sibuyise inhlanganyelo yangempela ngempela size sibe ubudlelwane noNkulunkulu ukuba sizalwe singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Wena uthi lokho ukudelela mshumayeli kuyiqiniso nokho kuyiqiniso. Qaphelani-ke uma-ke umlobokazi omncane ezongena ahlale ethangeni lakhe kodwa unamahloni kakhulu akafuni ukungena ekamelweni akafuni ukungena enhlanganyelweni ephelele nobudlelwane nomyeni wakhe na akusophinde kube khona ukuphila. Manje yileyo ndlela kungayo namhlanje sizisho ukuthi singumlobokazi kaKristu sizisho ukuthi singumlobokazi futhi uma singumlobokazi sizofanele sizale abantwana asinamahloni ngevangeli. Ngenkathi kuqala ngihamba phakathi kwabantu bepentekostali ngabezwa nesikejane engaginazo ngani sasiyisikejane impela ngizokuvuma lokho kodwa yinye into engiyiqaphelile babengenamahloni ngento ababekhuluma ngayo bagijima bedle benyuka ezikhaleni zezihlalo babenamandla engingakaze ngiwabone esebenza ngaphambilini ngoba babengene ebudlelwaneni noNkulunkulu futhi wazalwa ngokusha futhi babengamadodana namadodakazi kaNkulunkulu babema emgwaqeni ngo futhi bampongoloza haleluya dumisani uNkulunkulu babehamba behla benyuka nomgwaqo ndawo zonke bememeza futhi bedumisa uNkulunkulu babengena mahloni kodwa namhlanje abesilisa bakithi abesifazane bakithi bayasuka kulogo bayakhela ezikhonkwaneni eziyifashile ndala esasivamise ukuhamba kakuzo benifaneleni buyele kuleso zikhonkwane zidala zephelekostali eniyikudingayo lapha kulesi sikoti njengoba ngiqalaza namhlanje eyifeshile ndala ethunyelwe nguNkulunkulu eyizibhakabhaka esimhlaza inkolo ebulala isono amandla evangeli abuyele emabandleni futhi abuyele ngegazi leNkosi uJesu angene enhlanganyelweni ngobudlelwane ngokuzalwa ngumoya ongcwele ukungena kwishekhine yephelekostali. Amen.
I'm not beside myself. I know where I am.
Angisangene ngiyazi lapho ngikhona kodwa mfowethu dadewethu ukuba usithwele kuleyo nkazimulo yeshekhina lapho nje wena noNkulunkulu nodwa nimi khona nihlanganyela yilokho kuphela okusondela engazi ngakho womhlatshelo wokushiswa wakugcina lokho konke kuphila ngenkathi eseyinsizwa wenza amalungiselelo ngakho kwase kuthi-ke lapho esegugile futhi lapho kufika ukuquliswa kwakhe amacala futhi ngenkathi okwakhe nakuba emangalelwa ngamanga bathi kuye Jobe uyisonisa ngasese amalunga akhe ebandla ayafika futhi asho ukuthi wayenze into ethize embi. UJobe wayigcina inhlanganyelo yakhe ngokufanayo nje wayazi ukuthi wayelungile ngoba wayefike ngendlela yegazi.
It held so good to even he said
wabambelela kahle kakhulu waze washo ngisho emhoreni yokulingwa kwakhe noma engibulala nokho ngiyomethemba. Amen. Yilokho igazi elikwenzayo yilokho inhlanganyelo ngegazi. UDaniel akumangalisi sibuyela emuva kalula kangaka akumangalisi singeke sabambelela sisuke kwenye imvuselelo siye kwenye akumangalisi uBilly Graham omkhulu asho eLouisville eKentucky ukuthi iBhayibheli laliwumgomo wathi uPawulu waya endaweni futhi waba noyedwa ophendukile wabuyela emuva ngonyaka olandelayo nalowo ophendukile wayenabazukulu nomzukulu bomzukulu 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 bakho amashumi amabili noma amashumi amathathu ayekade ephendulwe yilowo nayo ngangise kudleni kwakhe kwasekuseni eluyivili wasethi ngenze njani na ngingena edolobheni futhi ngine ngibiza abaphendukile abayizikhulungwane ezingamashumi amathathu emavikini ayisithupha ngibuyele muva onyakeni futhi angiwathola amashumi amathathu manje umvangeli omkhulu wayenento enhle kodwa ngicabanga ukuthi wasandela kuyo ngokungesikho wathi into yakho ingukuthi yinini abashumayeli abangamavila nihlezi nezinyawo zenu ziphezu kwedeski futhi ningaphumi futhi nikhulume nabantu wathi nakho la kulele khona ngacabanga kodwa pili yimuphi umshumayeli wabeka unyawo lwakhe phezu kwedeski nalowo yedwa waphendulwa uPawulu na kwakungenxa yokuthi namhlanje siyama nje emanzini yokwehlukanisa futhi singabafaki enhlenganyelweni nomoya ongcwele namandla enkazimulo yeshekhina uthola leyo ndoda ikuleso simo izoshisa umuzi ngevangeli akukho okungayimisa unomoya kaNkulunkulu phezu kwakhe akadingi muntu ukuba amncenge uNkulunkulu kuye ngo nje eshisa isono lapho ehamba akakwazi ukumathule ngani na ungene enhlanganyelweni ngobudlelwane ubudlelwane uzelwe ngokusha uyisidalwa esisha kuKristu udlula emanzini yokwehlukanisa wahamba wadabula egazini lokungcweliswa wangena enhlanganyelweni kamoya ongcwele yebo mnumzane wazalwa futhi enhlanganyelweni kusondela ukuhlinze kwengu uNkulunkulu kuphela ayikho enye indlela yokusondela ndawo akukho sikhathi noma ngayiphi indlela kuphela ngalokho njengoba ngishilo amahlelo ethu ngiyawathokozela izivumo khona zethu lokho kulunge ngokuphelele ukufeza inhloso yakho kodwa umfowethu akusozi kwathetha indawo yegazini kaJesu Kristu kungeke ngoba leso yisona sisekelo sikaNkulunkulu kuphela sifanele silishisekele ihlelo lethu sizama ukulenza likhule lokho kuhle lokho kuhle ngiyakuthakasela kodwa lokho akusoze kwathetha indawo yegazi cha bomnumzane buka uDaniel phansi komhlatshelo wegazi ngaphambi kokuba asuke eJerusalem wazimisela izweni yakhe ukuthi akayikuzingcolisa ngokudla kwenkosi futhi ngekathi ephoswa emphandwini wezingonyama walahlwa kuhulumeni wobumbano futhi waphonswa emphandwini wezingonyama wayigcina inhlanganyelo yakhe emphandwini wezingonyama haleluya nizongibiza ngomgingi kongcwele noma kanjani ngakho ke ningahle nje niqale wo mfowethu igazi nje yilokho kuphela ngikwaziyo lutho kodwa igazi likaJesu uDaniel ebukhoneni bezingonyama wagcina inhlanganyelo yakhe umoya ongcwele ungena ngo wahlala ezansi lapho naye wakhuluma naye obusuku bonke abantu abamaHebheru esithandweni somlilo umlilo oshisayo wabulela ngisho namadoda awaphosa phakathi esekushiseni kwawo kwesithando somlilo wabulela amadoda abaphosa phakathi kodwa bayigcina inhlanganyelo yabo idevela ngeke abeke ukuvivinywa phezu kwakho kanzima kakhulu ngaphandle uma nizoyigcina leyo nhlanganyelo uma nizengendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu yokusondela uyindodana kaNkulunkulu izwe lishiswe laphuma kuwe ungene kazimulweni shekina umoya kaNkulunkulu usenhlizweni yakho njengoStefani womdadana ngenkathi bemphosa phandle lapho emgwaqeni bacoshala omadwala amakhulu futhi wayeshumayele kubo amandla kamoya ongcwele wathi futhi ekugcineni wathi ninabontamozi likhuni lingasokile enhlizweni nezindlebe nimelana njalo nomoya ongcwele njengoba kwenza oyihlo nani ninjalo Oh, wathi ubuso bakhe bakhazimula njengengelosi ngikholwa ukuthi bakhanya njengobunye kwalezo zinkanyiso ubuso bengelosi babungeke bukhanye kanjalo ingelosi yisithunywa kodwa yine yabenza bakhanya na wayazi ukuthi ekhuluma ngani ingelosi yazi ukuthi ikhuluma ngani nomuntu ozelwe ngumoya kaNkulunkulu yazi ukuthi ukhuluma ngani uma eke wangena enkazimulweni yeShekhina amen Ningakwesabi lokho amen kusho ukuthi makube njalo yilokho nje engikholelwa kukho haleluya kusho ukuthi makadengiswe uNkulunkulu wethu futhi uzifanele zonke izindumiso yebo wangena phakathi lapho futhi ngekathi bemtshata bamhudula bamsusa emkhandweni weSanhedrin bamphonsa phandle emgoqweni abantu bebandla bakwenza bamphonsa phandle lapho emgoqweni ngoba wayekade nenhlanganyelo ngobudlulane ngegazi likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu Bantu jamaje futhi baqala ukuphisiza ekhanda lakhe ngawo kodwa phakathi kwakho konke ngisho namatshe emshaya ngapha nangapha inyama indiza isikhumba sakhe sekhanda sindiza nekazi likopoza izindebe zakhe namazinyo akhe kuwa lokho kwakungemehlukanise wabheka phezulu wesethi ngibona uJesu Hallelujah, kungani na wayefike ngendlela yegazi lokho ngokusondela kuNkulunkulu kuphela ngisho nokufa kwakungenaki umehlukanisa amagabade okuhlushwa amathe akukho kwakungamehlukanisa nothando lukaNkulunkulu wayefike ngokusondela kufanele wayeze ngegazi ngoba seRoma besihlanu elokuqala ethi ngakho lokho sesilungisisiwe ngokukholwa sinokuthula kuNkulunkulu kuyini na inhlanganyelo ibuyiselwe endaweni inhlanganyelo ibuyiselwe endaweni futhi ukuthula noNkulunkulu ngenkosi yethu Jesu Kristu ngezinye izikhathi sicabanga ukuthi abantukazana ukuthi abakufanele akufanelekile konke kufanelekile konke edolobheni eliseduze kwami emavikini ambalwa edlule kwenzeka kwakukhona indoda indale eyayihlala ezansi ngasemfuleni babecabanga ukuthi yayiyisinxibi nje yadlulisa izincwajana zezinkolo futhi yayilahlekelwe umndeni wayo nokuphila kwabonakala kunonya kakhulu kuyo futhi yayilahlekelwe umndeni wayo omncane eminyakeni edlule futhi ngolunye usuku yayinqamula umgwaqo nebhungu liyafika omunye wamabhitniki futhi washa indoda endala wayishaya yanqamula umgwaqo yaphuka amathambo ayo onke iambulensi yayithatha base beyinyusele ziphendlela sasedolobheni futhi bamhlola umfo omdala izingalo zakhe zaziphukile izimbambo zakhe zaziphukile imilenze yakhe yayiphukile futhi wayelele lapho evule umlomo wakhe ebonakala engasekho equlekile futhi emva kokuba odokotela sebemfake ngaphansi kwe-x-ray futhi bambona ephukile wonke babamba inguyazane encane futhi bathi kusifanele yini isikhathi sethu ukuphesha umfo omdala na akalu ngaphandle kwesinxibi nje wathi kuyozithatha amahora futhi bekuyothatha konke lokho futhi konke lapho abanye belindile lo mfo omdala osegugile futhi isinxibi nje ngakho bekungeke kube nemali kukho kithi futhi nje akusizi ngalutho uphuke kakhulu kuba ngisho sithathe ishansi ngakho babe bambe inguyazana indoda endala kwenzeka ukuthi ayifanga njengoba babecabanga ukuthi yayifile ngenkathi bebuyele emuva base beqala ukuyimboza ngeshidi base beyibuyisele emuva futhi yathi umzuzu nje yathi ngikuzwile okushilo yathi ngifanele okuthile nami yathi nginenani kakhulu ngangokuthi uNkulunkulu wathumela indodana yakhe uqobo ukuba ingifele yathi nganginenani kakhulu kwaze kwathi uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ingifele iminyaka engamashumi amahlanu noma ngaphezulu ngamukela leyo nto ebusisiwe ngangena enhlanganyelweni naye emnandi nje manje njengoba bekungaba njalo yathi ngifanele ukuthile nginenani ngokwenele ukuthi uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe ngenxa yami oh ukuba abantu bebengaqonda kuphela ukuthi impilo yomuntu ibizani ake sibuke ukuthi siphambane sinjani ukuthi kwakuyizindleko ezinjani sengivala ake ngisho lokhu ngilaleleni ngokuthula asiziyise eJerusalem eminyakeni ngamakhulu ayishumi lesishiyagalolunye eyedlula futhi sikuqhathanise nensimu yase-Edeni ngizothi kusekuseni cishe ngelesikhombisa nqo ngizwa isicubu esihlawulayo ngiyefasiteleni naleli bandla manje ngokukholwa ngiphakamisa ibhande lekhethini futhi ngidonsa isivalo sefasitela yini indaba na ngibona isithombe sincane siciliswe ngale kanje futhi sidonsa isiphambano senyuka nomgwaqo futhi bayambhaxabula futhi amathe okubhuqa amabutho alenge ebusweni bakhe ngenxa yokudakwa ubusuku bonke enyuka ngibona umqhele wameva udonse phansi ebunzini lakhe negazi nezinyembezi kuxubene ngibona ingubo ende emzimbeni wakhe engenamjungo kuyo amakhulukazi amachashaza abomvu kulo lonke ibhantshi lakhe namasasha abaroma imbhaxabule lapho enyuka equma uyahutula ho ukubona kunje pho leso siphambane sidala sihlekihla isikhumba emahlombe akhe lapho enyuka ngomgwaqo nabo behlekisa ngaye bebongoloza yethi inkosi yabajuda kodwa ngiyaqaphela lawo mabala amancane abomvu onke aqala ukuba makhulu ngokuba makhulu emva kwesikhashana agijimela kwelinye elikhulukazi ingubo enegazi futhi lapho ehamba eshaya imilenze yakhe lapho enyuka igquma uyasondela manje esiqongweni segquma ngibona inyosi eyaziwa kakhulu phakathi kwesintu eyaqala ukudinyela ensimini yase-Edeni ibizwa ngenyosi yokufa nansi iza ibhuza ngakuye kathathu noma kane ngukufa nesitinyeli sayo esikhulu sigqumile Wathi uyazithini ngicabanga ke kathi ngimlinga phezulu lapho uyasinqoba isilingo akalutho kodwa ungumuntu lowo bekungebe uNkulunkulu lowo akusuye lowo owehlele insimini yezeyideni ubesho ukuthi ize ngakho nalawo mathi ebuzeli bakhe wayengake aze azithobe kanjani kanjalo na wayengake akumele kanjalo ukuhlushwa na lowo ngumuntu nje mhlasimbe wayengumprofethi ufanele afe njengamanye amadoda ngakho ngizomtinyela afe ngakho uyabhuza uyazungeza.
You know, the devil never did believe he was divine.
He always thought he was a man. The religious world thought he was a man. He called him God. Bambi Zangaloko, God. Elimunwe emithanjeni kaEmmanueli lapho izoni ziphukuta khona ngaphansi kwechantala kusuke lonke ibalala ecala lazo lelo sele lifaye lajabula kubona lo mthombo ngosukulwalo bangathi mina nakuba ngimubi njengalo hlanza zonke izono zami selokhu kwabanga ukukholwa ngabona lo mfudlana amanxeba akho agelezayo ahlinzeka uthando oluhlengayo lube yingcikithi yami futhi kuyoba njalo ngize ngife bese kuthi-ke ngeliphakeme icula elimnandi ngizocula amandla akho okusindisa lapho lokhu kutetema ulimi olungingizayo lulala luthule ethuneni o wundlu likankulunkulu nango ehamba udeveli wathumela wakhipha udosi lwakhe nango eza ngapha ebhuza ngakuye uyacabanga ngizoxilisa udosi lwami kuye lokho kuzomshaya nyiya lokho kuzomqeda uthi emva kwesikhashana waye wanquma ukuthi wayengelutho kodwa umuntu ngoba kwahlekiswa ngaye bamboza ubuso bakhe ngendwangu ukukhombisa kwehlukanisa kwakhe bamboza ngendwangu ubuso bakhe basebethi bamshaya ekhanda ngenduku bathi sitshele manje ungumprofethi sitshele ukuthi ubani ukushayile sitshele ukuthi ubani ukushayile sizokukholwa manje sizokukholwa uma usitshele ukuthi ubani ukushayile uNkulunkulu akahlekiseli muntu wayezokwenza intando kababa futhi ngenkathi bethi uma uyindodana kaNkulunkulu yalala wamatshe okuba aphenduke isingwa bafekiseni udevela ofanayo kulobu busuku uma lokhu kungokuphulukisa ngokaNkulunkulu phulukisa lona niyambona lo devela ofanayo na uma uyindodana kaNkulunkulu lakho kufika lenyosi ukufa leso sitha isikhulu lesomuntu sibhuza ngakuye ngizofaka udosi lwami kuye futhi lokho kuzokuqeda kodwa uyomfowethu ngenkathi efaka udosi lwayo kuleyo nyama lokho kwakungaphezu komuntu uma inyosi ike yafaka udosi lwayo noma yisiphi isinambuzane esitinyela ekujuleni ngokwenele lapho sidonsa asisenalo udosi ukhipha isitinyeli kuso futhi ngenkathi leyo nyosi yokufa ifaka udosi lwayo enyameni kaNkulunkulu lapho eKalvari. Ya, tonze sitinyeli saphuma kuyo. Haleluya. Akumangalisa uPawulu wayekwazi ukuma futhi athi, oh, kufa luphi udosi lwakho na? Ngenkathi eselungiselela kunqunywa ikhanda lakhe, wathi kufa luphi udosi lwakho na? Thuna kuphi ukunqoba kwakho na? Kodwa makabonge uNkulunkulu osinika ukunqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu. Wathi angizi kini ngamazwi, amazwi alumbayo nokuhlakanipha kwabantu ukuthi ukukholwa kwenu kuzokwakhiwa ekuhlakanipheni komuntu. Kodwa ngiza kini ngamandla nokubonakaliswa kukamoya ongcwele lo mpostoli uPawulu omkhulu. Kufa luphi udosi lwakho na? Angabuza ngakumKristu angenza zonke izinhlobo zokuhlekisa athi, ah, sengikutholile manje. Nomdabuza unethumba unalokhu nalokho, sengikutholile manje. Kodwa ke ngikutshela umfowethu akanalo udosi, inomsindo kodwa akanalo udosi. Wo kufa luphi udosi lwakho na? Thuna kuphi ukunqoba kwakho na? Kodwa makabonge uNkulunkulu owenza umhlatshelo kuso impela isabelo ngokufa khona kusukele kuqaleni ensimini yezeteni ukuthi ngenzalo yesifazane ngendodana kaNkulunkulu ubeyokhipha udosi kufeni futhi asinike ukunqoba phezu kwethuna. Haleluya! Ungukusondela kobuNkulunkulu kukaNkulunkulu, ngukusondela kukaNkulunkulu kumiselwe ukuhlanganyela naye. Ngisho lento yodwa ekuvaleni kukhona umkhulukazi umnyango omnyama ubekwe phambi kwethu sonke ubizwa ngokufa futhi njalo lapho inhliziyo yethu ishaya sisondela ngokushaya kukodwa kulowo mnyango futhi ngiyazi yami iyashaya phezulu lapho futhi ngolunye usuku izokwenza ukushaya kwayo ngokugcina futhi ngiyangena kodwa lapho ngingena angifuni kufanana negwala ngifuna ukuzisonga ngezingubo zokulunga kwakhe ngazi lokho ukuthi ngiyamazi emandleni okuvuka kwakhe ukuthi lapho ebizwa
ngiyobiza ngiyophuma phakathi kwabafileyo ngalolo suku ngigezwe egazini lewundlu ngimile anginalutho ezingalweni zami ngibambelela kalulu esiphambanweni sakho anginalutho engingalunikeza unkulunkulu ngicela nje isihawu sikankulunkulu nomusa ngegazi likajesu kristu ngemukele ngokuzithoba kuxelelwa kwami ukuthi ujesu wafa endaweni yami wahamba phambi kwami futhi ngiyaliqonda igazi ukuthi wangena ebukhoneni bukababa ngaleya ukuba hlale esihlaleni sakhe sobukhosi ethatha igazi lakhe uqobo futhi yenzela wena nami indlela ukuba sisondele anginamahloni ngaleli vangeli likajesu kristu ngokuba lingamandla kankulunkulu ensindisweni njengoba ngihamba ngidabula izwe ngisabalalise igazi futhi ngibiza amandla ujesu kristu ovukileyo ophilayo uyafana nje namuhla njengoba wayenjalo izolo futhi uzoba njalo kuze kube phakade uyakukholwa na kuyini kusondela kukankulunkulu enhlanganyelweni na ngegazi asikhuleke amakhanda enekhotheme namehlo enevaliwe angazi ukuthi ukufa kusondela kangakanani kini kodwa niyamazi na hayi ukwazi izwi lakhe hayi ukwazi isivumo khona sakhe hayi ukwazi ibandla lakhe noma ukwazi abantu bakhe kodwa uyamazi yena na uke wahlangana naye uqobo wangena egazini wangena enkazimulweni yaseshekhina na uma ungakaze ufike ngegazi awuyazi inkazimulo yeshekhina ngoba ukuphila kuphela kulele egazini isifazane asinakuphila empoveni yesifazane yiqanda esikhupha kodwa igazi lilele kuwesilisa okungumbala ubomvu osebulilini buwesilisa futhi kulokho uma ungakaze ungene egazini awazi ukuthi kuphila kuyini unayo inhlanganyelo na noma uvele wafika emanzini okwehlukanisa na noma uke wasondela emnyango futhi waqonda ukuthi wakufela na noma ungenile na uma nidinga lezo zinto kulobu busuku beningaziphakamisa nje izandla zenu na futhi uthi mfoti Branham ngikhulekele manje ngizobemukela kukho konke kugcwala kwamandla akhe ngizomkholwa ngakho konke okukimi manje ngiyakwemukela lokho kuba kungene futhi ngifuna ukungena enhlanganyelweni inkazimulo yeshekhina indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu anginamahloni ngizohamba ngiqonde ngqo ekameleni lomshado nenkosi yami ungasiphakamisa isandla sakho na uthi ngikhumbule emkhulekweni uNkulunkulu akubusise nenekazi ube ngaba khona omunye na uNkulunkulu akubusise nenekazi uNkulunkulu akubusise mnumzane bebe ngaba khona abanye futhi abebezothi ngikhumbule futhi Branham uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise muva lapho yebo nenekazi wonke umuntu namakhanda abo ekhotheme wonke umuntu emkhulekweni ni osezi inkundleni zokukhuleka manje ungathi ube yilunga elithembekile libandla ungathi ukuba uphile impilo enhle dadewethu mfowethu kodwa impilo enhle ngeke ikwenze uma bekuyokwenza ubunga kuphila ngomthetho umthetho awusindisa kamuntu igazi likaKristu liyasindisa ubungaba indoda elungileyo owesifazane olungileyo umakhelwane olungileyo ilunga lebandla elilungile kodwa nokho uma ungezanga ngendlela egazi awukaze usondele enhlanganyelweni yangempela inhlanganyelo yezihlobo yangempela nobudlelwane uze ufike ngegazi uma ningathanda ukukhunjula manje ngininikela uKristu ngolunye usuku manje ngimi njengomfowenu kini futhi ngizonikhulekela ngenze noma yini ebengingayenza futhi umi njengomsindisi wakho namhlanje ungumsindisi wakho kusasa ngahle abe ngumahluleli wakho kodwa ungumsindisi wakho manje uzokwemukela ngesandla esiphakakisiweyo na uthi ngikhumbule uNkulunkulu akubusise ntombi uNkulunkulu akubusise ngapha uNkulunkulu akubusise wena mncane uNkulunkulu abusise intombazane encane uNkulunkulu abusise emuva lapho izithandani esezikhulile busisa indoda ngapha ekhoneni uNkulunkulu uyazibona izandla zenu uNkulunkulu abusise lomfana omncane oyikhaladi ohlezi lapha uNkulunkulu abe nawe indodana ekhuphuka eCalvary uyazi ukuthi kwenzekani ndodana na wawela phansi komthwalo wawa umzimba wakhe omncane wawubuthakathaka kakhulu ngabange sakwazi ukuma futhi wawa no Simoni wase Kurene umfana oyikhaladi wathatha isiphambano futhi wamsiza ukuba asiyise phezulu egqumeni lowo kwakungomunye woyihlo ndodana lelo gazi lifanayo elahlikihle esiphambanweni kuye lingeza kuwe kulobu busuku kwangathi ungamsiza asithwale ndodana omunye umuntu na uthi manje ngiyamemukela ngifuna leyo nyosi ingabe nasidingele lapho udokotela esuka empedeni futhi uthi alisekho ithemba angifuni isidingele phakamisa isandla sakho ungahle kubonakale wena uthi kusiza ngani ukuphakamisa isandla sakho na umehluko phakathi kokufa nokuphila khumbulani isayense ithi isandla sakho sizofanele silengele phansi amandla adensela phansi unkulunkulu akubusise emuva lapho mfo osemncane unkulunkulu akubusise ntombi lokho kuhle ngabe izandla zakho zilengela phansi kungani ungasiphakamisi na ingoba unokuphila kuwe nalokho kuphila phakathi lapho into ethize yenze isinqumo into ethize enhlizweni yakho ikutshela ukuthi kukhona unkulunkulu ukhona okuthandayo kukhona umoya ongakuwe ushaya indiva yonke imithetho yemvelo lapho wenza lokho uphakamisela isandla sakho kumdali wakho bese uthi ngiyakholwa uma ukuhlosile lokho uzodlule ekufeni ungene ekuphileni uJohane ngcwele wesihlalo wamashumi amabili nane wathi ozwa amazwi ami akholwe hayi ukuzenzisa kodwa akholwe kongijumileyo kunokuphila kuphakade sinye kuphela isimo sokuphila kuphakade lowo ngumoya ongcwele ngene enhlanganyelweni ubengabakhona omunye ngaphambi kokuba sikhuleke na uNkulunkulu akubusise yebo lokho kuhle ininikazi elincane lapha sithandwa ungahle omunye umuntu angahle athi usemusha cishe uneminyaka eyishumi nambili ubudala uNkulunkulu akubusise emuva lapho nawe ndodana lalelani bantwana abancane uJesu athi vumelana abantwana beze kimi unjalo umbuso kaNkulunkulu impela izinsukwini zakho ezincane zobusana manje izinsuku zakho zincane zobusha lapho umgwaqo usezimpambukweni zomgwaqo lapho khetha ohlangothi olufanele hamba noKristu ilokho-ke omunye umuntu ongaphambi kokuba sivale manje na bafuna ukukhunjula emkhulukweni uNkulunkulu akubusise emuva lapho mfosi emncane kwangathi uNkulunkulu angenza umshumayeli ngawe uNkulunkulu abusise lelinenekazi elikhaladi elihlezi khona lapha phambi kwami lo dade uNkulunkulu abe naye uNkulunkulu akubusise mfosi emncane khona lapho omunye umuntu uvilando sesitezi noma yikuphi na phakamisa isandla sakho nje uthi ngikhumbule uNkulunkulu abusise sebonke labanga lapha lokho kuhle ngikubona ngapha ngakweso kunxele sami ngisho nakwabanye abantwana abancane niyazi umbhalo ukhuluma ngomntwana omncane bahola kuIsaya isahluko seshumi inhliziyo yabo ayidonzwanga kakhulu yedlule ezweni kuze kube basebasha futhi bathambile bayamthanda uNkulunkulu uNkulunkulu yabathanda futhi angakhuluma nabo Siyibona izindumbane eziningi kakhulu nezinto kulukhoni ezinhlizweni zethu futhi isikhathi esiningi sikudonse sedlule emaphepha bhukwini amadala e-true story nezinto zezwe lokho bekungafanele neze kube lapho kunesikofu kukho uNkulunkulu uzosusa sonke isikofu kuwe uma nje umvumela kwenze uthambe ube mnene ube nenhliziyo enomusa
If you'll just have faith Just believe. I'm just waiting a moment.
Unothando nithithelelana uma nje nizoba nokukholwa kholwani nje ngilinde umzuzwana nje Baba uJesuzuleni ngokuzithoba ngiletha kuwe imikhomelo yalona omncane umlayezo oxubile kulobo busuku lemiphefumulo egogo abanye abangamashumi amabili noma amashumi amathathu baphakamise izandla zabo bethi bayakudinga Oh uNkulunkulu bafuna ukungena ebudlelwaneni nakweyangempela inhlanganyelo yobuNkulunkulu bangene eShekhina yePentecost eyawa ngosuku lePentecost came down rent the veil ukuthi uNkulunkulu wehla wadabula iveli futhi waziletha ebukhweni libomuntu ngoba igazi langempela lalinikelwe elathethelela izono igazi lezinkonzi legazi lezimvu lalingenako yithatha indawo noma kanjalo lalingeke liphelelise ikholo lifikayo ngoba ukuphila okwakusegazini kwakungukuphila kwesilwane nokuphila kwesilwane kwakungeke kuhambisane nempilo yomuntu kodwa ngenkathi kufika oyedwa owayengaphezu komuntu wayenguNkulunkulu kwasekuthi-ke ngenkathi efa nalelo ngqamuzana legazi lephulwa khona-ke isono sahlukaniswa isono sasuswa kuze kube phakade
Now we stand in the presence of the Shekinah glory.
Manje simibukhonini bengazimuli eShekhina ngomnikelo wegazi lakhe elisihlanza ngokuphelele nomoya kaNkulunkulu njengoba sazi obizwa ngomoya ongcwele. Uyafika futhi uhlanganyele nathi njengoba igazi lisihlanza kuso sonke isono sinenhlanganyelo omunye nomunye ngenkathi igazi likaJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu lisihlanza kuso sonke isono. Pangati Gamunye, Aba Paramisa, Zanda Zabo, Gulubusogo, Bangaba, Nekama, Benotini, Pangati, Bangangana, Gulingazmul and Kulia, Shekina, Futi Basindis, Futi Bakolis and Gomoya, Futi Bapilin, Tanganiello, Epele, Legus, Gubes, who forget when goes to Chesu. Babankunku, Luloko, Gun, Jungo, Guazi, Guami, Gaku, Luguenza, Guguba, Letagu, Futi, Wanawati. Gonke ubabangi pekona kuyoza kimi futhi lowo oza kimi angisoze ngamlethela ngaphandle wathi uyobapha ukuphila kuphakade futhi uyobavusa ngezinsuku zokugcina. Manje napa njengemiklomelo yomlayezo ngibanika wena futhi ubanike indodana futhi manje kwangathi bangagcwaliswa ngomoya ongcwele futhi baphile ejabule.
To you until that day, and may we meet them in glory.
Impilo ephumelelayo yokuzuzela abanye kuwe kuze kube yilolo suku futhi kwangathi singahlangana nabo enkazimulweni behlengwe ngegazi eliligugu lewundlu. Siyacela egameni likaJesu, amen.
Kwashiwo
kimi ngesinye isikhathi ngosiyazi wezenkolo omkhulu wathi Mfoti Branham u-Abrahama womkholo uNkulunkulu futhi kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga. Wathi yini enye umuntu abengayenza ngaphandle kokuthi akholwe na? Ngathi kunjalo. Wathi pho ubungasho kanjani ukuthi umoya ongcwele ungaphezu kokukholwa uma umuntu engenze okungaphezu kokukholwa ekuphileni okuphakade na? U-Abrahama wakholwa. Ngathi iqiniso lelo, kodwa uNkulunkulu wakuqonda ukukholwa kwakhe ngenkathi emnika uPawu lokusoka. Ngathi sewake waba wemukela umoya ongcwele ukamanje selokhu wakholwa na? Wathi qabo, hayi ngendlela okubiza ngayo lapho njengoba benza ibhayibhelini. Ngathi khona-ke akakaze akuqonde ukukholwa kwakho. Lapho eqonda kukholwa kwakho uyakusoka ngenhliziyo ngokungena ngophawu futhi nibekwe uphawu ngomoya ongcwele kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu. Mfowethu dadewethu uJesu Kristu lapha, uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu lapha, ungumsindisi, ungumphulukisi, uyikho konke kukho konke, ungumphulukisi nje impela njengoba engumsindisi. UnguYesu lamuhla naphakade, niyakukholwa ukuthi leli iqiniso ukusondela kobuNkulunkulu na? Niyakukholwa na? UNkulunkulu alibusise. Ngizocela labo abaphakamise izandla zabo ukuba beze e-altare umzuzu nje, kodwa ngaphambi kokuba senze, bangaki ogulayo na? Ake sibone izandla zenu ziphakama. Niyagula futhi nifuna uNkulunkulu aniphulukise. Phakamisani izandla zenu nje, kulungile. Sinamakhadi omkhuleko abawakhiphanga namhlanje. Kungahle kube khona ezinye ezisalayo. Abanye babo sibize abaningana kusukela cishe kweleshumi noma ishumi nambili zalobusuku, cishe emashumi namabili nento noma kutheze. Akukho muntu ofikayo ngoba ngiyabona besahlehlile kancane. Nokho sizowakhipha futhi kusasa. Kodwa awudingi ukuba ube nekhadi lomkhuleko. Bangaki okholwayo ukuthi iNkosi Jesu Kristu ngehla futhi igcobe umuntu ngaleyo ndlela ukuthi ungathinta ingubo yakhe na? Bangaki owaziyo na? Bangaki okholwayo ngenhliziyo yakho yonke na? Bangaki owaziyo ukuthi iBhayibheli lisho lokhu ukuthi Jesu Kristu ngumphristi omkhulu khona manje nokuzwelana nobuthakathaka bethu khona manje futhi wakwenza kanjani? Manje uyakholwa ukuthi unguye izolo namuhla naphakade na? Manje-ke uma inguye futhi umthinta kulobu busuku uyakwenza ngokufanayo. Ngabe kunjalo na? Manje uyikho konke okufanayo kodwa umzimba wakhe wenyama uhlezi ngakwesekunene sikaNkulunkulu enza kunxusele ekuvumeni kwethu. Uyakukholwa lokho na? Ikazi lakhe uqobo wahamba njengomphristi omkhulu ukuba ahlale lapho nguye ongathintwa. Manje owesifazane omncane-ke esinye isikhathi mhlawumbe wayengenalo ikhadi lomkhuleko kodwa wathi ngiyayikholwa leyo ndoda futhi uma ngingathinta ingubo yayo ngizosinda. Ngiyayazi indaba na? Wayesendleleni ukuvusayo ekufeni indodakazi kaZakewo noma indodakazi kaJayiro. Ngakho manje-ke qaphelani, khona-ke lona wesifazane omncane wacindezela esixukile futhi wathinta ingubo yakhe noJesu. Waphenduka wathi, ubani ungithintile na? Mhlasimbe abantu abaningi ngokuphindwe kashomi kunalabo abalapha kulobu busuku. Futhi wathi, ubani ungithintile na? Akekho asho utho, kodwa uJesu waqalaza wathi, ngibe buthakathaka. Petro wathi ngani wamkhuza ake sibone ukuthi uPetro wathini Nkosi yini efike phezulu kwakho na wena uthi ubani ukuthi nile na wonke umuntu uthi oh sawubona mfundisi ohlelibekile siyajabula ngempela ukuhlangana nawe siyajabula ukuthi uzethele ophendile ngathi namhlanje kumnandi ukuhlangana nawe sizwa ukuthi ubuwenza izinto ezinkulu umfundisi ohlelibekile wathi wonke umuntu uzama ukukuthinda wathi ya ngiyakwazi lokho kodwa ngilokhu uhlobolo wehlukile lokho tenda ngibe buthakathaka kuphumile amandla kimi futhi waqalaza phezu kwezethamele futhi wathola usifazane omncane wayesaba mhlawumbe wayehlezi phansi mhlawumbe wayemile ngakingekho lapho angazi kodwa noma ngabe wayenjani ukuthi waye kusiphi isikhundla uJesu wambuka amandla kaNkulunkulu kuye ehlangana nalokho kukhona okwangempela wamqonda wamtshela ngomopho wakhe wayesethi unqamukile ukukhola kwakho kukusendisile manje inina akazange athi ngikusindisile ngikukhulukisile ukukholwa kwakho igama lesigreki lapho lithi sozo okusho ukuthi isindisa njengokusindisa ngokomzimba kuyafana nokusindisa ngokomoya igama elifanayo lisetshenziswa ngaso sonke isikhathi ngabe kunjalo na sozo igama lesigreki lakho kokubili ngokomzimba noma ukusindisa ngokomoya sozo igama elifanayo ukukholwa kwakho kokusindisile kwakuyini na umoya kaNkulunkulu kuye manje kuye kokuhlala kugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba uyakho kholwa lokho na awu yithi kugcwele isipuni nje sakho njengolwandlekazi olukhulu phandle lapha isipuni nje sigcwele olwandlekazi wayenakho konke ngaphandle kwesilinganiso thina iBhayibheli lathi wayenomoya ngaphandle kwesilinganiso sinawo wonke isilinganiso kodwa uma ngithole isipuni sigcwele samanzi aphuma olwandlekazi amakhemikhali afanayo akulo lonke olwandlekazi akuleso sipuni sigcwele ingaleso sizathi sinjalo namhlanje njengamaKristu sisenhla nganyelweni inhlanganyelo futhi umoya ofanayo wokuKristu sebandleni lakhe uma ungumKristu futhi uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi ngokukholwa afinyelela phezulu futhi uthinte umPristu omkhulu futhi kinina enisanda kuphenduka enisanda kuphakamisa izandla zenu ukunikhombisa ukuthi anidukisiwe ukuthi iNkosi uJesu yangempela ukuthi iyaphila namhlanje futhi iyikho ngempela nje njengoba yayilokho enjalo khulekani angazi umuntu phakathi lapha angiyiboni noyedwa umuntu engimaziyo ukuba ngibuke ebuseni bakhe bangaki oyizi ihambi kimi na phakamisani izandla zenu ukuthi niyazi ukuthi angazi lutho ngani kulungile ibandla ngiyazi ngina abanye abantu lapha ndawo abanye abangani umfowethu Fred Fatman na nabanye futhi abazalane umfowethu Dawu ohlezi khona lapho nodadewethu Dawu ngiyabazi kodwa ngikagele yibo kuphela aba angimboni ngisho umfowethu Fred nabo ngiyazi balapha ndawo kodwa ngikwazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi manje phinda udaba lwakho kuye futhi uma enguJesu Kristu onguye izolo namuhla pakade futhi uma ngingomprofeti wakhe noma inciki yakhe ngiyaxolisa lelo zwi likhubekisa abantu kodwa uma nginciki yakhe futhi ngingazinikela mina uqobo kumoya ngcwele uzosebenza ngami ngokufanayo njengoba enza ngeNkosi Jesu uzosebenza ngawe uma ungaba lokukholwa kufanayo wesifazana enakho niya kukholwa lokho na uma esenguye bangakwazi ukuthi lowo bekungaba nguNkulunkulu na khona ke phakamisa isandla sakho uthi ngikholwa ukuthi kuyoba nguNkulunkulu manje yakhulekani yibani nokukholwa Have you seen the picture of the angel of the Lord?
Senigena sibona isithombe sengelo zenkosi abasithathile na unaso lapha awunaso jini na sithathwe izikhathe ziningana manje ulapha kade ngishumayela ngomlayezo wensindiso Ngakho ke lindani umzuzu nje nilindele ugcobo ukuba lufike lindani inkosini na ugulayo khumbula nje futhi ukhuleke yiba nokukholwa nje yisho lokho yisho inkosini uJesu ngalendlela uthi inkosi Jesu ngizwile leyo ndoda eshumayela lokho ngikufundile lokho eBhayibhelini ngiyazi ayingazi ayazi lutho ngami He does know nothing about. Ayazi ukuthi ngingubani, ayazi lutho ngami kodwa ngiyazi ukuthi uyangazi futhi iyangitshela ukuthi unguye izolo laphakade kuphela ukuthi usebenzisa imizimba yethu. uNkulunkulu usebenzisa imizimba yethu njengabantwana bakhe abenziwe abantwana ngomusa kaNkulunkulu ukusebenza imisebenzi yakhe njengoba nje enza ngendodana yakhe ezelwe yodwa eyakhokha inani.
Now, speak to Brother Branham to me. Tell me something.
Manje ukhuluma ngomfowethu Branham kimi, ngitshele angitshele ukuthize kuzosusa konke kusaba nezinkathazo kimi.
If you just have faith and just believe with all your heart
uma nje uzoba nokukholwa futhi nje ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho uNkulunkulu impela uzokwenza.
Just pray, look to God, have faith.
Kulegani nje bekani kuNkulunkulu yibani nokukholwa.
I real reverend. A little lady is sitting right here.
Manje hloniphani ngokuzithoba ngempela inenekazi lincane lihlezi khona lapha likhuleka angikwazi awungazi.
Got heart trouble, have you?
Unenkathazo yenhliziyo awunayo na ngabe unalo ikhadi lomkhuleko na awunalo ikhadi lomkhuleko yima ngezinyawo zakho umzuzu nje.
All right, audience. She touched something.
Kulungile zethameli uthinte into ethize uphethwe inkathazo yenhliziyo akasuye walapha ungowase Eugene eOregon kunjalo phakabisa isandla sakho manje buyele ekhaya futhi usinde ukukholwa kwakho kuyakusindisa uyakholwa na angikaze ngimbone owesifazane empilweni yami yiba nokukholwa.
She's crying.
Nangu owesifazane ehlezi lapha iphakamise iduku lakhe uyakhala uhlezi phandle lapha ekugcineni.
Can't you see that light hanging over the woman there? Look here.
Anikuboni lokho kukhanya okulenga phezulu kwesifazane lapho na bukani lapha uphethwe inkathazo yesifuba.
She's not from here either. She's from California.
Akasuye walapha naye ungowase California. Idolobha vela kulo libizwa ngokuthi iEureka eCalifornia.
You believe God knows who you are, sister?
Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ungubani dadewethu na igama lakho uNkosikazi Wolf isho kanje inkosi.
I don't know the woman, never seen her in my life. She knows that. Return home, sister, the Lord makes you well.
Hallelujah.
Angemazo sifazana ngikaze ngimbone empilweni yami uyakwazi lokho buyele ekhaya dadewethu inkosi iyakusindisa.
There's a woman way back here. She's praying.
Ukukhona osifazane muva le lapha uyakhuleka ubhekise ikhanda lakhe phansi ukhala izinyembezi.
There stands that light right on top of the woman.
Lakho kumi lokho kukhanya ngaphezulu ngqo phezulu kwesifazane inenkathazo yenanzi ukuqina kwemithambo.
Her name's Miss Carrie.
Igama lakhe nguNkosazana Carrie uJesu Kristu uyakusindisa nenekazi. Angimazi angikaze ngimbone empilweni yami siyizihambi uqobo. Uma lokho kunjalo nenekazi phakamise isandla sakho.
Your faith touched the border of his garment. Just believe. Have faith. Don't doubt.
Ukukholwa kwakho kuthinte umphetho wengubo yakhe. Kholwa nje yiba nokukholwa ongangabazi.
Here sits a man sitting right over here. Looking at me.
Nakho kuhlezi indoda ihlezi khona ngapha ingibuka ine ithe ukuba indoda ezinzile isithe ukubampunga.
He's got a bad throat. He's had an operation. The operation was cancer.
Inomphimbo mubi ibe lokuhlinzwa ukuhlinzwa kwakungumdlavuza indoda ilahlekelwe yiphimbo layo kukho.
His name is Mr. Lake. Stand to your feet, Mr. Lake.
Ikamala yongo mnumzane lake imangezi nyawo zakho mnumzane lake yemukele ukuphulukiswa kwakho egameni lika Jesu Kristu.
Do you believe? If thou canst believe.
Uyakholwa na uma ukholwa manje umoya ngcwele uyikho konke nje sakhiweni. Baba wa Moses zulini yazi ukuthi angikaze ngibone noma ngizwe ngabo empilweni yami kodwa umoya ngcwele ulapha manje uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na manje kinina ningamazi futhi nifuna ukungena enhlanganyelweni yakhe usoze wasondela kakhulu kuye uze umthole uzokhuphukela lapha na uzocabanga ukuthi uNkulunkulu uzowuzwa umkhuleko wami na woza lapha futhi ume ake ngikukhulekele khona lapha uzozana nonke nina eniphakamise isandla senu beningeza khona lapha na imani lapha umzuzwana nje uma ezozomkhuleko wami ukuba aphulukise abagulayo impela uzokwenza ukusindisa umphefumulo uzani khona lapha nina eninesidingo sakhe khona manje ngiyanicela uzani ilokho ke.
Come right up here, let us pray. God bless you. That's right. That's right.
yenyukelani lapha ngo futhi yasikhuleke uNkulunkulu akubusise kunjalo kunjalo. Kukhona umuntu lapha esakhiweni ndawo ndawo ngiyambona emi phambi kwami angikwazi ukuthola indawo abakuyo ngowesifazane futhi uphethwe yinkathazo yamehlo inkathazo yohlangothi nesibhono.
UNkosikazi
Parks yemukele ukuphulukiswa kwakho uJesu Kristu yakusendisa aha
uNkulunkulu
umoya ongena phakathi kwalaba bantu manje yilokho bangaki obuzwayo lobo bukhona na akamise isandla sakho leyo yinkazimulo yeshekina yilokho engikhuluma ngakho uwoza ukholwa uzoza ungene kule nhlanganyelo na uzoza ngendlela yegazi kulobu busuku uze ungene na bangaki abashumayeli bevangeli abalapha kulobu busuku na woza lapha mduzu nje sukumani ngapha nina makholwa uzani sikhuleke uzani ngapha manje sukumani nina befundise nina bantu elimaziyo uNkulunkulu uzani lapha futhi nime nalaba bantu sisakhuleka ngena enkazimulweni yeshekhina. Kukhona umthombo ogcwaliswe ngegazi. Oh lokhu kuyikho ngempela manje lobo lobo bukhona obuzwayo ubukhona benkosi lokho kulungane sihawu uyakungilandela zonke izinsuku zokuphila kwami ngiyakuhlala endlini yenkosi kuze kube phakade. Oh uNkulunkulu kumangalisa kanjani yikho lokhu mngani. Manje nonke khothamisana amakhanda enu futhi nonke likhuleke nina befundisi hambani nenyuke futhi nimi nizungeze lapho bekhona laba bantu ozayo efuna umoya ongcwele efuna ukungena inyukani manje nizungeze ihlani nihlanganyele uzani ngifune nina futhi uthi nje ungemukele inkosi ngifune wena laba befundisi bazoninika ekhaya ukuba nize kulo bakubhaphathize ngobhaphathizo wamaKristu ukuze yonke into izoba kahle kuwe. Wonke lo okhathazekile manje sazi ukuthi sithebukhonini buka Jesu Kristu. Ninikeza lincane lihlezi lapha likhala inyembezi ekhona lapha ligqoke ingubo ebukeka iphuzi liphethwe yileso sipho samakanka. Inkosi ikuphulukisile dadewethu wethu usube nakho isikhathi eside awuzange na ukushiyile nje ngalo nkathi uthinteni na kumKristu omkhulu ukukhanya yona kanye leyo nsika yomlilo eyalandela abantwana bakwa-Israyeli yena impela lowo owahlala kuJesu Kristu wathi ngimpela kuNkulunkulu ngiya kuNkulunkulu. UPawulu wahlangana naye endleleni eya eDamaseko futhi wayengukukhanya okukhulu futhi okwaphuphuthekisa ngisho namehlo kaPawulu. Asikhothamise amakhanda ethu sonke manje sicula kancane. Kukhona umthombo ogcwaliswe ngegazi elimunce emithanjeni ka-Emmanuel lapho izoni zibhukuda ngaphansi kwethandala lisusa onke amabala azo esono. Kumbulani manje uNkulunkulu lapha uzifakazisile yena uqobo ukuthi khona awusoze wasondela kakhulu kuye uze umbone ubuso nobuso obulungile. Ngomuntu ongendlela yakho uqobo manje ekhuleka kubeka neorgani yakho mfowethu ngokuthula kancane selokhu kwathi ngokukholwa ngawubona lo mvudlana amanxeba akho agelezayo ahlinzeka. Bukanisi phambano manje yilapho akho kakhona inani wonke umuntu phakathi lapha namakhanda ekhotheme nezinhliziyo ezikhotheme phambi kukaNkulunkulu ngenkathi siya esihlalweni sobukhosi.
Our Heavenly Father,
Baba wethu sezulwini siyazi ukuthi wena ukhona iBhayibheli liyilo ngempela uNkulunkulu weBhayibheli uyaphila kulobu busuku awufile kodwa uphila kuze kube phakade uphilela njalo ukwenza izinguselo futhi ubuyisela umoya ongcwele wathi angikunishiya nizintandane ngizokhuleka kubaba ongcwele ongcwele futhi uzothumela umoya ongcwele abuye futhi uzofakaza ngami imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza ngisho neminingi kunaloo niyakuyenza ngokuba ngiya kubaba wami kusezikhashane nezwe lingabe lisangibone nokhona iyongibona nina ngokuba ngiya kuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe ujesu kristu nguyena izolo namuhla naphakade le ezansi lapha kule-United States of America kuleli dolobha elincane eliyizigodi elibizwa nge-Klamath Falls e-Oregon esigodini salezi zintaba ezinhle kulesi sakhiwo esincane esithize sesikole kulobu busuku umoya ongcwele emandleni yokuvuka kukajesu kristu uzibonakalisile ngezwi kulobu busuku futhi ufakazisile ukuthi uphila kuze kube phakade futhi lapha ngaphezu kokwazi ukusindisa kuze kube sekugcineni ukuphulukisa kugula okubi kunakho konke nokusindisa isono esilahlekile uNkulunkulu la madoda nabesifazane abafana namantombazane bamile nezinhliziyo ezithobekile ekuvumeni efuna ukungena kule nkazimulo futhi athole ukuthula kuphakade kuze kube phakade sibanikela kuwe manje Nkosi bami lapha kulobu busuku njengobufakazi wena ushiyele ezwini lakho oyofakaza ngami phambi kwabantu yena ngiyakufakaza phambi kukababa wami naphambi kwezingelosi ezingcwele uma unamahloni ngami nevangeli lami ngiyoba namahloni ngawe ngalolo suku phambi kukababa wami nezingelosi ezingcwele kodwa kulobu busuku Nkosi laba besilisa nabesifazane abafana namantombazane babeke eceleni ihlazo labo bangena ekamelweni lokulala lenhlanganyelo nobudlelwane benxusa ukuba inkazimulo yeshekhina yehlele phezu kwemiphefumulo yabo nokuba kuqula phambi kwalezi zethameli nokwenza izidalo ezintsha kubo uNkulunkulu ngikhulekele ukuthi umoya ongcwele uzoqhubeka nalo msebenzi futhi kangathi ngamunye wabo angemukele isibusiso abasizele kulobu busuku uzazisile wena uqobo Nkosi ngamandla okuvuka kwakho uyayazi imicabango yewo wonke umuntu wathi akukho ngisho umzwilili ongawa esitaladeni ngaphandle kokwazi kukababa ngawo futhi ngokweqiniso kunjalo ibhayibheli lasho ukuthi izwi likankulunkulu linamandla kunenkembe sikanhlangothi zombili lihlaba lize lahlukanise umkantsha wethambo nomahluleli wemicabango yengqondo qiniso kunjalo Nkosi ulizwi waye ekuqaleni wayekhona ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu nezwi kulobu busuku liphila phakathi kwethu emandleni kamoya ongcwele lehlulela ngisho nemicabango yenhliziyo sikubonga kanjani ukuthi kuleli hore likhulu ukuthi lapho onke amathemba okuphila okufayo esiphelile amabhomu e-atom abekwe emphemeni amabhanoyi amabhomu e-hydrogen ukugula nezifo impi yamagciwane wo Nkulunkulu nakho konke ngendlela okuyiyo sazi ukuthi iBhayibheli lathi umuntu empeleni uyobola enyameni yabo kodwa leyo ngelosi yanikwa umyalo ungathinti noma yimuphi walabo ungasondeli kulabo abanewayini namafutha ungabathinti labo abanophawu lukankulunkulu emabunzini abo futhi siyaqonda ukuthi umpaphathizo kamoya ngcwele uwuphawu lukankulunkulu ngokuba kulotshiwe kwabase-Efesu besini amashumi amathathu ningamdabukisi umoya ngcwele kankulunkulu enabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu Nkosi uNkulunkulu beka uphawu leli bandla kulobu busuku labo bafune uphawu lukamoya ngcwele yanga kusuke konke kwesaba Nkosi futhi ubabeke uphawu ngophawu lwakho lukamoya ezinhliziyweni zabo ukuthi bayovela njengezingane ezisanda kuzalwa bememeza Abba Baba siphe khona Nkosi ngibanikela kuwe egameni likaJesu indodana yakho manje njengoba sigcina amakhanda ethu ekhotheme uma ungeke ukholwe ngokungesikho kodwa ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho uNkulunkulu uzokwenzela into omile uyilindile lapha manje njengoba sicula kancane futhi kukhona umthombo ogcwaliswe ngegazi noma asikhukhule lokho asithule ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala wangithengela insindiso eCalvary asicule kanye kanye namakhanda ethu ekhotheme manje njengoba silindele kumoya ongcwele.
All friends, believe me, this building will become like milk.
Oh, bangane ngikholweni bese sakhiwo sesifanana obizi umoya ongcwele ungokoqobo kakhulu lapha ungabandi ungabi ngongenandaba vula kengelezi manje kuye manje uma ungeke ukholwe uma ungeke ukholwe angeke eze kuwe kodwa uma uvuma ukudedela yonke into uzoza kuwe khona manje asilicule asiphakamise izandla zethu wonke umuntu manje nikusho ngempela na uma nikusho ngempela phakamisani izandla zenu nithi ngiyamkholwa kulungile melusi woza manje